Let us remain standing just a moment now for prayer. Let's bow our heads. I wonder, in our congregation tonight, is there any here that would like to be remembered in prayer? Make your request known as we raise your hands to God. Lord. Heavenly Father, we are approaching Thy great holiness tonight in the name of the Lord Jesus. But this promise that if you ask the Father anything in my name, be granted. We know that's true because it's your word. We are here praying for your sick children, trying to see what we can do to encourage faith. I pray, Father, that you will encourage us greatly tonight. Grant every request that was made known by them hands. Maybe some had requests that didn't raise their hands. Father, I pray that they'll be granted to you. Get glory out of our gathering together tonight. In thy name we pray. Amen. Be seated. I think I'm the one that's guilty of doing these in transposition. But I'm always afraid that my hoarseness, I don't talk loud enough. Can you hear me back at the back all right now? Way back, can you hear it all right? Yes, that's fine. Now, we are very happy to be here again tonight, just prior to this coming convention of the Full Gospel Businessman. We're looking forward for great blessings in that time. I pray that the Holy Spirit will do something among us tonight that will have us all up in the clouds, as it were, when the convention starts. And the convention is not our coming together just so much to meet each other, but we coming together in the power of the Holy Spirit. That's what brings the convention. We are coming to meet Him. That's our primary purpose of gathering, is to meet Him. So glad tonight to see on the platform many of my friends that's begin together. Brother Roll, I met a Brother King, and Brother Brown, your Brother Clayton, also everyone, they're all my friends. And these fine ministers in the city here that I have had this fellowship with for many years. And we are certainly thankful for each one of them. And now, I don't know just what the schedule is, but I have, for the services, with man here like Brother Brown and these men to speak, I'm sure you're going to be blessed with preaching in time of the convention. I've kind of made a little vow that instead of holding the people so late, I could put more time praying for the sick. Everyone, perhaps, has been in the meetings. They know the nature of the meetings. They know what takes place. Therefore, I don't feel that I'm among strangers or someone who doesn't know the little type of ministry that the Lord has given me today. So I'm just going to make my message very simple each night and try to make it 30 minutes from I've been making it 2 hours. So that's quite a difference. It's kind of hard when you get started on a thought then have to turn it away. But trying to leave a little testimony of things that's taking place. Tomorrow night closes our three services before the convention, praying for the sick. Last night I had to leave quite a few that I didn't get to pray for. We had the prayer line last evening, and the Lord gave us a great response to it. Wonderful. I believe that many, many people were healed. But I had to leave many of them holding their cards yet. So I promised that I would pray for them tonight. And that's what I aim to do. And then tomorrow night, while we'll pray for the rest, the Lord willing. Now, we're going to turn in the scriptures to a few scriptures that I have.
Imibhalo emibhalweni embhalo engilobele lapha yalokho uma ngifuna ngikubize ngindikimba bengingeke ngazi noma ngikubize ngindikimba noma cha, kodwa okwendikimba nje ngifuna ukuthatha lo mcabango. Izwi likaNkulunkulu libizi kwehlukana nya nokungakholwa. Futhi manje ngifisa ukufunda eBhayibhelini ngale ncwadi kaGenesisi, isahluko se-13 kaGenesisi, futhi sifisa ukuqala ngevesi lesihlanu ukufunda. Ngithanda nje ukufunda izwi ngoba engikushoyo kungehluleka lowo ngumuntu kodwa uma nje ngifunda lelizwi akushoyo kungeke kwehluleka ngakho manje ke ngiyazi kuyoba nokuhle okuphuma kukho uma kungengaphezulu nje kokufunda izwi. Ivesi lesihlanu siyaqala lesahluko seshumi nantathu. Naye uLoti owahamba no-Abrahama wayenezimvu nezinkomo namathende futhi izwe lalingenakubanela ukuba bahlale ndawonye ngokuba impahla yabo yayiningi kunokuba bahlale ndawonye. Futhi kwavela ukuxabana phakathi kwabelusi bezinkomo zika-Abrahama nabelusi bezinkomo zikaLoti, amaKhanani namaPherizi ayehlala ezweni. Futhi u-Abrahama wathi kuLoti, akungabikho ukuxabana, ngiyakuncenga phakathi kwami nawe naphakathi kwabelusi bami nabelusi bakho ngokuba singabazalwane. Izwe lonke alisobala ebusweni bakho na, mawuhlukane ngiyakuncenga nami. Futhi uma uya ngakwesokhohlo ngiyakuya ngakwesokunene, noma uma uya ngakwesokunene ngiyakuya ngakwesokhohlo. Futhi uLoti waphakamisa amehlo akhe futhi wabona ukuthi itafa laseJordani ukuthi lalinamanzi lonke, inkosi ingakachithi iSodoma neGomora lalinjengensimu yenkosi, njengezwe laseGibhithe kwaze kwaba seZora. uLoti wakhetha amatafa lonke laseJordani. uLoti wasuka waya ngasempumalanga, bahlukana omunye nomunye. Futhi u-Abrahama wahlala ezweni laseKhanana, uLoti wahlala emzini wasemathafeni, wamisa ithende lakhe ngaseSodoma. Kepha abantu baseSodoma babe babi futhi bengabonayo kakhulu phambi kwenkosi. Futhi inkosi yathi ku-Abrahama, uLoti esehlukene naye, phakamisa manje amehlo akho futhi ubuke usendaweni lapho umi khona, enyakatho, eningizimu, empumalanga, entshonalanga. Ngokuba izwe lonke olibonayo ngiyakulinika wena nenzalo yakho kuze kube phakade. Manje umcabango wezwi likaNkulunkulu libiza ukwehlukana nya. Sazi kuphela lokhu ngokuthi njengoba sifunda izwi futhi sibone izwi lizibonakalisa. Manje ekuqaleni uGenesisi uqala elesithathu siyakuthola lokho, kwakunobumnyama phezu komhlaba nomoya kaNkulunkulu wawuhamba phezu kwamanzi. Wayesethi makube khona ukukhanya, futhi kwaba khona ukukhanya, futhi uNkulunkulu wabona ukuthi ukukhanya kwakukuhle, futhi uNkulunkulu wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Ngakho izwi kaNkulunkulu aqala ukwahlukanisa ukukhanya nobumnyama ekuqaleni, ngakho kuhlala kunjalo kuze kube namuhla. Njengoba ngishilo izolo ebusuku ngoJesu ngenkathi eneminyaka eyishumi nambili kuphela ubudala, futhi kuyiphutha likamama wakhe oshiwo ngabantu ukuthi ungumama kaNkulunkulu, nokuthi washo kanjani owesifazane ukuthi ngani ubaba wakho nami besikufuna ngezinyembezi. Futhi masinya yena eyizwi wathi, anazini ukuthi ngimelwe ngibe semsebenzini kababa wami na? Niyabo, wayememezela ukuthi uyindodana kaJosefa, kodwa wayengisindodana kaJosefa kuba wayekade indodana kaJosefa wayeyoba naye, kodwa wayekanye nobaba emsebenzini wakhe. Ngakho izwi njalo liyaqondisana futhi lihlala njalo liqinisile, nezwi liyokuqondisa konke okuyiphutha njalo. Manje ngenkathi umhlaba uNkulunkulu wayezosebenzisa umhlaba futhi wawusebumnyameni bhuqe, umoya kaNkulunkulu wakhuluma kwezwakala wase uthi makube khona ukukhanya, futhi wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Futhi kade kwenza lokho selokhu kwasukela lapho kwehlukanisa ukukhanya nobumnyama. Izwi likaNkulunkulu futhi lahlukanisa amanzi nezwe ekuqaleni. uNkulunkulu wakhuluma namanzi ehlukaniswa nezwe, ngakho lokho wayenesizathu salokho. uNkulunkulu akalikhulumi neze izwi ngaphandle uma enesizathu sokukhuluma lelozwi. Akafani nawe nami ukuthi sivele nje, noma ikakhulukazi mina uQobo okhuluma izinto eziningi kakhulu ezingubula. uNkulunkulu ukhuluma onke amazwi ngento enekushoyo nento ethize azama ukuyizuza ngempumelelo futhi uyoyizuza ngempumelelo ngezwi lakhe futhi liyokwenza khona impela athi laliyokwenza manje uma uNkulunkulu athi makube khona ukukhanya futhi akwangaba khona ukukhanya khona ke lowo akusuye lowo kwakungesuye uNkulunkulu owasho lokho niyabo nxa uNkulunkulu esho noma yini ufanele akwesekele akushoyo futhi nxa izwi likaNkulunkulu likade liqinisekisiwe izwi likade liqinisekisiwe lokho ngokukhanya manje izwi uqobo lwalo alisikho ukukhanya lize libe ngokukhanya okuqinisekisiwe uma uNkulunkulu athi makube khona ukukhanya futhi akwangabi khona ukukhanya khona ke kwakungesilo izwi likaNkulunkulu kodwa ngenkathi ukukhanya kuvumbuka phezu komhlaba lokho kwakhombisa ukuthi izwi laqinisekiswa futhi kwakungukukhanya manje namhlanje uma uNkulunkulu enze isithembiso futhi nxa leso sithembiso siqinisekiswa khona ke lokho ngokukhanya kosuku nxa izwi liqinisekiswa izwi lehora lingeliqinisekiswayo manje ke uNkulunkulu wayezoba nomhlaba ayezotshala kuwo izimila futhi wayezoba nabantu phezu komhlaba wayesekhuluma ke futhi wahlukanisa amanzi nolwandle
Then also he separated in Genesis.
Manje ke futhi wahlukanisa kuGenesis ukuphila nokufa.
Now if we believe the word
Manje uma silikholwa izwi likaNkulunkulu liyizwi lokuphila kithi. Kodwa uma sibuza izwi likaNkulunkulu lingokufa kithi. Ngokuba uNkulunkulu ukhulumile ubani ongaliphika na nabo futhi uma sibuza izwi likaNkulunkulu khona ke liba ngokufa njengoEva manje uEva wabuza umkhakha owodwa omncane wezwi likaNkulunkulu futhi kwenzani na wabangela yonke lenkathazo esinayo ukuba wayesale waba semva kwezwi waqiniswa emva kwezwi zonke izikhali zikaNkulunkulu futhi akangabi ngolikholwayo ngokungesikho khona ke kwakungeke neze kwenzeke ngendlela okube ngayo kwakungeke neze kwaba ngendlela kodwa niyabo nakho kufika ukufa manje ke uNkulunkulu futhi wayenokubuyisana engonesihawu kithi wemukela ukufa okuyisibambiso ngokufa kwabo okungukuthi kokubili wehlukanisa ukuphila nokufa futhi ensimini yase-Edeni futhi wakwenza ngezwi lakhe futhi namhlanje wenza into efanayo lapho sisebumnyameni obuyisigayegaye njengoba ngikhulume ngabo ngesonto ubumnyama phezu komhlaba phezu kwabantu nobumnyama obuyisigayegaye phakathi kwakho konke lokhu usalokhu ekhuluma izwi lakhe lokuphila kulabo abafuna ukulikholwa Futhi manje sithola ukuthi uma uJesu sitshele njalo njalo ukuthi kunokwehlukana futhi sithola ukuthi into yokugcina ebikezelwe esintwini ngaphambi kosuku olukhulu oselungo lokugcina lapho sesenyukela ebukhoneni bukaNkulunkulu kuyoba nokwehlukana osekungokugcina kuyohlukanisa izimvu nezimbuzi uNkulunkulu uyokwenza ngokuqhubekayo ubehlukanisa ehlukanisa futhi yilokho akwenzayo kulobusuku yilokho akwenza njalo ningakubona kuyo yonke imihlangano wehlukanisa ukukholwa nokungakholwa ukhuluma kuzwakale uzimemezela yena uqobo kulabo abeyomkholwa futhi babe nokukholwa kuye manje siyathola kunumeri isahluko sesithupha ukuthi ubizo lomnazari lwalu ngolokuba bazihlukanise nalo lonke izwi bayezwini likaNkulunkulu lolo ubizo lomnazari ehlukanisiwe Tholo ukuthi uSamson wayengumNazari enkosini futhi wehlukaniswa ngesibonakaliso Nalesi sibonakaliso sasingukuthi wayefanele abe nezinwele zakhe ezinde zinamagoda esikhombisa kwakuyisibonakaliso sokwehlukana ukuthi wayebizelwe inhloso futhi angifuni ukuthi ngithole sengiqale kulokhu ngoba ngithe bengizokhuluma imizuzu embalwa nje Kodwa ngiyacabanga namhlanje uma sibona odadewethu benezinwele ezinde njengoba iBhayibheli lathi bafanele ngicabanga ukuthi isibonakaliso somNazari ukuthi bafuna ukulandela inkosi futhi ngiyazi ukuthi lokho kuzwakala kuyingxaxa futhi ngikufuna kuye ekhaya niyabo ngoba kunjalo kubukeka sengathi umuntu othize uzama ukukwenza agcine into ethize uNkulunkulu abatshela ukuba bayenze akunandaba ukuthi inani elingakanani izwe lizosho ngakho phandle lapho noma kungaki ukusulu noma abahleki noma abagxeki lokho akumkhathazi umuntu ohlukane nya nezinto zezwe waya ezintweni zikaNkulunkulu bonke bayohlonipha izwi futhi bazihlukanise nezinto zezwe ngoba izwi liyabehlukanisa ngiyazi bayakumela ukugxekwa kodwa ukuba sasingagxekwa khona-ke kwakuyoba khona okungalungile izwe njalo liyabazi abalo kodwa njengoba ngikushilo lokho khumbulani ukugxekwa ngenxa yezwi likaNkulunkulu kuphela kwizinhlungu ezikhulayo zomusa wakhe ukhombisa ukuthi wena uzihlukanisele ukuba ube ngumKristu ukuziphathisa okwakhe ukuphilisa okwakhe ukuhlonipha yonke imiyalo kaNkulunkulu futhi yisifungo somNazari ukwehlukana ubizo oluvela kuNkulunkulu olukwehlukanisa nezinto zezwe ngiyakholwa kulo busuku ukuthi wonke wesilisa nowesifazane wonke umfana nentombazane ozelwe ngumoya kaNkulunkulu ungumNazari enkosini ngoba bazihlukanisile lezo zinto bona uqobo eminakweni yezwe nalokho izwe elizokusho nakhe kuleli dolobha lapho okunezikole ezinkulu khona futhi sibona isizwe sakithi sibiza ibanga eliphakeme lemfundo okungukuthi kulungile akukho okungashiwo ngalokho kodwa leyo mfundo ingeke iyakunika insindiso usosayense angaluhlakaza uhlamvu lukakolo futhi akutshele ukuthi mangaki amakhemikhali ahlukene elikulo kodwa kungeke kwakuthola ukuphila okuphakathi lapho ufundo ingakufundisa noma ikufundise isayense yezibalo futhi ingakufundisa umlando nanobunye kodwa ngeke yakuletha ukukhanya kuwe imfundo yakho ayikukwenza lokho uNkulunkulu nendlela eyodwa yokuletha ukukhanya kuwe lokho kungenkathi lapho usulungele ukuzihlukanisa nazo zonke izinto zezwe nayo yonke iminako yezwe futhi ubambelele kuphela ezweni elithenjisiwe likaNkulunkulu uPawulu wayengumNazari enkosini wehlukaniswa nebandla lakhe lomthetho waya ezwini kaNkulunkulu ophilayo u-Aroni wayengumNazari enkosini wehlukaniswa phakathi kwabazalwane ukuba athwale amatshe okuzalwa nokuba ngumpristi omkhulu ukwahlukana nya asisafanele ukuba sibe sisabuyela ezweni noma kube khona esizihlanganisa ngakho nezwe kodwa ukuba sibambelele kuphela kuNkulunkulu uJesu uzele umlobokazi owesifazane ibandla elehlukane nezinto zezwe noma iminako yezwe lehlukane nezimpeshini zalo nyaka wesimodeni esiphila kuwo lehlukaniswe neminako namasiko amabandla lehlukaniselwe kuphela kuNkulunkulu noNkulunkulu yizwi futhi njengendoda nomfazi munye kanjalo nomlobokazi nezwi baba munye ngokuba izwi liphila ngomlobokazi kukanjalo-ke lokho izincwadi zakhe ezimchazayo leyo yinkomba yakhe uma bengingahosha i-PhD noma i-LLD bese nginikhombisa izincwadi zami ezingichazayo ezivela enhlanganweni ethize noma ezivela kwesinye isikole leso sikole besingayivuma leyo ncwadi engichazayo kodwa incwadi kuphela echazayo ikholo elinayo yizwi likaNkulunkulu liphila kulo limemezela uJesu ephila kulowo muntu lowo ngumNazari ohlukaniselwe inkosi ohlukaniswe ngenxa yezwi iBhayibheli lathi izwi likaNkulunkulu libukhali kunenkemba esikanhlangothi zombili lisika lahlukanise nomkantsha wethambo futhi lahlukela imicabango osenhliziyweni ngaleso sizathu uJesu wayekwazi ukubuka phezu kwabantu bese ekubona ababekucabanga wayeyizwi manje u-Adamu wokuqala owazalwa ezweni noma hhayi owazalwa kodwa wadalwa nguNkulunkulu u-Adamu wokuqala wazehlukanisa nezwi waya kumkakhe Manje wayohlala nezu kuba wayefisa kodwa wazehlukanisa nezu kuba abe nomkakhe. Yilokho impela elijwayelekile ilunga lebandla lenyama elikwenzayo namhlanje azehlukanisa nezu eliphilayo leqiniso kuba abambelele ebandleni lawo. Lapho uEva wabeka umbuzo phezu kwezwi ukuthi ngabe uNkulunkulu wayezojezisa noma cha, uSathane wabeka umbuzo, uEva wawukholwa. Futhi manje-ke uma ibandla namhlanje libeka umbuzo phezu kwezwi, ngabe uyafana na, ngabe usaphila ebandleni lakhe futhi enze izibonakaliso zakhe nezimangaliso azenza ngenkathi eselapha emhlabeni okungukuthi wasithembisa kakhulu ngempela uJohane Ongcwele weshumi nane eleshumi nambili na. Ukholwa yini imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza. Ngisho nemikhulu kunalo uyakuyenza ngokuba mina ngiyakubaba wami. Lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, ziyakubalandela. Umbuzo uthi kubantu namhlanje, ngabe ukusho ngempela na? Futhi uma wemukela okushiwo yibandla, ngabe ukusho ngempela na? Kona-ke uzibeka wena uqobo esimweni esifanayo u-Adamu ayasenzayo, futhi uzujoyinise wena uqobo nowe wesifazane webandla lalelizwe, futhi uzehlukanise nezibusisi uNkulunkulu azethembise lonke ikholwa eliyozehlukanisa nezwe liye ezwini. Manje lelo iqiniso thina sibe nentanta yokuphila osukwini ukuthi lapho izwi kaNkulunkulu esilibone ukuthi labelwe wonke unyaka ngamunye ngezinto ezithize kuba zenzeke. Futhi uma lokhu kwabelwa ngezinye izikhathi umuntu uyamangala ukuthi kuzokwenziwa kanjani, osolwazi banomqondo ongowabo. Kodwa kuleyo minyaka uNkulunkulu behlala njalo ethumela umprofethi wakhe nezwi lenkosi liza kumprofethi futhi uqinisekisa izwi kuleso sizukulwane. Nabaprofethi njalo wayengumNazari ehlukaniswe nayo yonke into ukuba alalele izwi likaNkulunkulu. Anikhumbula ukuthi uPetro noJohane bathini, kulungile yini kithi ukuba silalele umuntu noma uNkulunkulu na, ngenkathi bebabuza ngesehlakalo sasePentecost. Manje umuntu wokuqala wazehlukanisa u-Adamu wokuqala nezwi ukuba ahambe nomkakhe, owabuza ukuthi ngabe uNkulunkulu waligcina yini izwi lakhe noma cha. Umfanekiso ophelele kanjepho welisivivi ikholwa elimqondo wenyama namhlanje eliselokhu lisafuna ukubambelela kulokho isiko labo elikushoyo esikhundleni sokuthatha lokho okushiwo yizwi. Umfanekiso oyiwa ngempela wehlukaniswa waya kumkakhe, ikholwa lenyama lehlukaniswa nezwi liya ebandleni.
But when the second Adam,
kodwa ngenkathi u-Adamu wesibili edalwa esizalweni sowesifazane futhi wafika ezweni, wayengumNazari ezweni likaNkulunkulu, wehlukaniswa nezwe waya ezweni. Manje amaHebheru isathosa esikhombisa ivesi lamashumi amabili nesithupha kusitshela lokho ukuthi labo baphristi baqhubeka bafa, kodwa lo Jesu wayengcwele futhi wehlukana nezoni. Isono ngokungakholwa. Akungekho okungakholwa okwafunyanwa kuye, akukho ndawo. Ngenkathi elapha emhlabeni wathi, ubani ongangiletha ngesono na? Isono ngokungakholwa. Uma ngingenzanga nje lokho okwaprofethelwa lo nyaka, uma ngingahlangabezananga nezidingakalo zalokho uMesiya afanele akwenze, kona-ke ngingangikholwa. Wathi hlolani imibhalo ngokuba nithi kuye ninokuphila okuphakade, futhi yiyo efakaza ngami, iyanitshela ukuthi ngubani. Ngoba kwakukade kuprofethiwe kusukela i-Edeni ukuthi uyofika umsindisi, umprofethi wathi uyozalwa yintombi nokuthi uyobizwa kanjani ngo-Emanueli. Kanti futhi wayengumluleki, inkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla. Futhi yilokho abamangalela khona ngokuzenza yena uNkulunkulu. WayenguNkulunkulu futhi wayeyinkosi yokuthula, uNkulunkulu onamandla, noyise ongunaphakade. Akekho omunye ubaba kepha nguye ngokukhuluma ngokomoya. Unguyena kuphela ubaba, ubaba wethu sonke, futhi siyathola onke amakholwa ungubaba wawo, bonke abayokholwa yizwi lakhe. Ngokuba wayehlukaniswe ngokuphelele nebandla namasiko alo nomama wakhe nezwe, futhi wenza kuphela lokho okwakuthokozisa ubaba. Manje wayengumuntu ohlukile ku-Adamu. Akunandaba ukuthi noma ubani wayebuzani kuye. Izwi kwakuyizwi njalo kuqala futhi wafakazisa ukuthi izwi laliqinisile. Ngenkathi iSathane zama ukulitsakela yena wayesethi kulotshiwe wathi yebo kanti futhi kulotshiwe. Wamelana noSathane phezu kwezwi ngoba yilokho ayeyikho izwi. EBhayibhelini uJohane okuqala uJohane ongcwele isahluko sokuqala wathi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu moyeni izolo namuhla naphakade kuhlala njalo kungokuxhumene nezwi likaNkulunkulu elikhulunyiwe isithembiso sikaNkulunkulu sosuku futhi uma sifika siba ngesingejwayelekile kakhulu abantu ukuze kube lukhuni ukuba basibambe ngqi ngoba sesithungelwe kakhulu ezimweni nemiqondo yethu uqobo ukuthi kulukhuni kithi ukukubamba ngqi okuyiqiniso. Ngicabanga ukuthi okuningi kakhulu kwalokho kwakungabhekiselwa kuJosefa ngezinsuku zikaMaria ekubeletheni kwakhe wayezoba ngumama noJosefa wayemthanda futhi wayefuna ukukholwa. Wayeyindoda enokulunga, indoda elungileyo futhi wayefuna ukuyikholwa leyo ndaba uMaria ayemtshela yona. Kodwa kwakuselokhu kunombuzo ukuthi manje ungowesifazane olungileyo. Akungabazeki uMaria wayechazile kuye ukuvakasha kukaGabriel kuye futhi wayeyindoda elungileyo ozalweni lukaDavide. Futhi nokho yena kwakubukeka sengathi wayezama ukwesulela ngaye ukususa ihlazo lakhe. Ngoba uma wayethembisane naye nokutholakala ekulesi simo kwakufana nokuphinga uDeuteronomy usitshela kanjalo. Futhi wayeyokhandwa ngamatshe ngenxa yesenzo futhi kwakubukeka sengathi wayesulela ngaye. Nendoda indoda elungile, indoda elungileyo, iBhayibheli lathi wayeyindoda elungileyo, kodwa udaba lwakhe lwalungejwayelekile kakhulu ngangokuthi akakwazanga ukulubamba ngqi. Wayembuka emehlweni akhe athandekayo nobuqotho nokwethembeka ayemtshela indaba yakhe ekubo. Futhi akungabazeki kodwa wayeya ekhaya lakhe noma eshaphu lokubaza athi angiboni nje ukuthi angangitshela kanjani iphutha kodwa udaba alwejwayelekile kakhulu. Ukuba kuphela wehlole imibhalo ukuthi intombi izokhulelwa niyabo. Kwakungejwayelekile kakhulu kuye ngoba kwakuphumile emgqeni wokucabanga kwakhe kodwa wayesembhalweni impela. Futhi kunjalo nanamhlanje bazalwane ukuthi amandla okuvuka kwaJesu Kristu nezwi lakhe elithenjisiwe lake lihora alejwayelekile kakhulu. Indoda elungile iqhubeka kulo alejwayelekile kakhulu. Bathi abafileyo wavuswa, izimpumputhe ziyabona, izithulu ziyezwa, umoya ongcwele wehlulela imicabango, usho izinto zingakwenzeki ezofezeka, akukaze kwehluleke nakanye. Oh, abakwazi ukubamba ngqi, akwejwayelekile kakhulu, ngakho bathi awu, ungufunde umcabango noma ungumoya omubi njengoba nje benza ngalolo suku, ukungejwayeleki kwezwi likaNkulunkulu. Kodwa uma umuntu ezelwe ezweni ukuba abe yikholwa, uba ngumNazari uma ezahlukanisa nanoma yini ephambene nezwi, ukwehlukana nya. UJesu wathi ngiza ukuzokwehlukanisa indoda nomkayo, hlakaze umndeni nalo ongaye ukuthatha isiphambano sakhe futhi angilandele akafanele ukubizwa ngowami. Ukwehlukanisa nayo yonke into noma yini nebandla nomphakathi nokungakholwa noma nomndeni noma yini eyomaphambi kwakho nokukholwa lonke izwi likaNkulunkulu. Uma umphefumulo wakho ungayi kuzicizelela zonke izithembiso zaleli hora ngu-amen, kukhona okungalungile ndawo, udinga ukwehlukana. Ngakho uJesu wayeyizwe elenziwe inyama futhi wayehlukanisiwe ngokuphelele nezoni abangakholwayo, ngangokuthi izwi qobo lwalo lageleza ngokuphelele futhi landizisisa ngaye, ngangokuthi wathi angenzi lutho ngize ngibone uBaba ekwenza kuqala. Babebuza, bembuza ngezinto wathi, ngithile ngithi kini indodana ingenze lutho ngokwayo, kepha lokho ebona uyise kwenza. Futhi bhekisisani yonke into ayisho yayiphelele. Nje wayengadinge kubuza ngayo acabange ngayo yayiphelele neqiniso lakhe eliphelele njalo lalehlukanisa iqiniso nesiphosiso ngisho njengoba ngizobuye ngicaphune futhi umama wakhe wathi uyihlo nami phambi kwalabo baphristi ayesevele efakazile ukuthi kwakuyindodana ezalwa yintombi. Kodwa ngemizuzwana yosizi lwakhe wayengakwenza kanjani umfana oneminyaka eyishumi nambili ubudala futhi asinarekhodi lakhe ngisho esesikoleni. Babungakwenza kanjani ubuhlakani bakhe bube bukhulu kangaka ukuba azaphikisane nabapristi isikhulu indoda efundile na? Futhi ngani ngathi wabiza ngokuthi lo Josepha wayengubaba wakhe ngokushesha izwi likaNkulunkulu wehlukaniswa? Wayeyizwi lezi liqondisa isiphosiso, beningazini ukuthi ngimele ngibe semsebenzini kababa wami na? Lo kwakungesuye nje lowo mfana omncane oneminyaka eyishumi nambili ubudala. Lelo kwakuyizwi likaNkulunkulu likhuluma ngomlomo wakhe omncane wobuntwana ukuqondisa isiphosiso. Ehlukanisa njengoba enza ekuqaleni bumnyama nokukhanya, amanga neqiniso, kufa nokuphila, ukwehlukaniswa. Njalo izwi lidinga ukwehlukana nyani okuphelele kungakhathaleki. UJesu wathi, onke amazwi omuntu awabe ngamanga awami abe yiqiniso. Konke kusukela phansi eminyakeni, lento efanayo yenzekile, ukwehlukanisa. Njalo wehlukanisa abantu bakhe nokungakholwa. Wawe ekuqaleni ukwenza ngokufanayo namhlanje ngamunye wabaprofethi wayehlukaniswa nokungakholwa. Bona isizathu sokuba benze lokho yingoba izwi leNkosi leza kubo.
Manje ngikholwa ukuthi ebusukwini ndawondawo mhlampe kwakulapha ngesonto noma izolo ebusuku ukuthi ngangikhuluma ukuthi igama umboni eTestamenteni elidala lalichaza ukuthini. Lalisho indoda umbhuli, indoda eyayisho izehlakalo zenkathi ezayo ezazizofezeka. Bese kuthi-ke uma zifezeka impela ngaphandle kokwehluleka kufezeka impela lokho ekushilo, khona-ke uNkulunkulu wathi niyilalele le ndoda noma nizwe niyesabe ngokuba nginayo. Khona-ke yayinokuhumusha kobuNkulunkulu bezwi elilotshiwe ngokuba lezo kwakuyizincwadi zayo eziyichazayo zenkomba ukuthi yayengumprofethi kaNkulunkulu nezwi leza kuye kunjalo.
Now separation, it's separated Isaiah.
Manje kwehlukana, kwehlukanisa uyizane ebandla lezwe, kwehlukanisa uMose nebandla lezwe, kwehlukanisa konke okwabaprofethi abakhulu iminyaka nebandla lezwe, ngoba babene kwehlukanisa uJesu nabazalwane bakhe, kwehlukanisa abapostoli nebandla elalingalo losuku, abafarisa, abasadusi, indoda enkulu, indoda engcwele, indoda elungile, indoda ekahle, indoda ethobile, indoda eyayinesithelo sikamoya kakhulu kanjalo kunalokho uJesu ayekwenzile. Kodwa zaziyini izincwadi zakhe zazimchaza na ukuthi izwi lalinaye, izwi elithanjiselwe lolo suku laliphila ngaye? Wathi, imuphi kini ongangilahla ngesono na? Imuphi kini ongathi engikushilo akukenzeki na? Ukuthi ngokuba wabonisa ukuthi wayengumNazari weNkosi ohlanganiselwe, wayeyinkosi uqobo lwakhe enyameni. U-Abrahama futhi wayengumuntu ohlukene nezwe ngenkathi uNkulunkulu embiza u-Abrahama eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala. Zahlukanise nezihlobo zakho nakho konke ukungakholwa, bese uphumela ezweni ongakaze uhambe kulo ngaphambili, naphakathi kwabantu ongakaze ubazi ngaphambili. Phuma futhi uzahlukanise nanoma ubani oyophambana nalokho okukholwayo ukuthi uzoba ngumNazari eNkosini, ngoba wayebambe isithembiso sendodana. Wadingeka ehlukane noyise nonina nezihlobo zakhe. Futhi yini eyamehlukanisa na? Hhayi ngoba wayeyindoda elungile, kodwa ngoba wakholwa ukuthi uNkulunkulu wayenamandla okugcina isithembiso ayemnike sona.
Futhi ngenkathi eseneminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva nengane yayingakaze ifike uSara enamashumi ayisishiyagalolunye yena enekhulu futhi ngenkathi ingelosi yenkosi ivakashele uJesu abhekisela kuyo ukuthi iyofika futhi ngezinsuku zokugcina uNkulunkulu esimeni somuntu ehlala phansi phambi kwakhe futhi yaxoxa futhi uSara esecishe impela abe neminyaka eyikhulu ukudala ethendeni emva kwakhe wahleka ngoba ingelosi yathi ngizokuvakashela ngokwesikhathi sesithembiso. Wayesethi mina sengimdala futhi ngizoba nenjabulo futhi nenkosi yami lokhu isindala na.
And this man which was God in flesh.
Nale ndoda okwakunguNkulunkulu enyameni yathi uhlekeleni uSara ethendeni na. Manje wakijima waphuma futhi wazama ukukuphika kodwa yathi yebo kodwa uhlekile ngenxa yokuthi wayengakholwa ukuthi kwakungaba ngokuqinisileyo. Manje kaphela uJesu wathi yofika futhi njengokuba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakwanjalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Futhi umoya kaNkulunkulu yofika phezu kwefayo inyama yomuntu. Leyo ndoda idla inyama yethole iphuza ubisi oluphuma enkomazini futhi idla ibhotela nesinkwa isenyameni yomuntu no-Abrahama wathi yayingu Elohim uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni. UJesu wethembisa ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokufika kwakhe uyobonakaliswa enyameni yomuntu futhi. Lo ngumoya ngcwele munye kuphela uNkulunkulu ezibonakalisa yena uqobo ehlukanisa futhi uLoti no-Abraham. ULoti wayefuna izwi uNkulunkulu uSep wahlakaza izwi lakhe no-Abraham wehlukanisa u-Abraham noLoti. ULoti umfanekiso futhi wekhoro lenyama owayengacabangi ukuthi lezi zinto zaziyiqiniso waqhubeka nje wehlela eSodoma. Futhi wayengenaso ngempela isibindi sokumaqekelele njengoba besingakubiza futhi abize lokho okwakuyiqiniso ngokuthi kuyiqiniso nokuyiphutha ngokuthi kuyiphutha. Ngakho wehle. Onke lamakhoro njengoba besingaqhubeka amahora onke lawa ayesigejane soshintshi ephaketheni lakho ezandleni zikaNkulunkulu. Uzohosha inqotshana yoshintshi kunezindibilishi ozoka osheleni o-25 cent o-half amadola idola konke kuhlweza manje lilokho-ke izwe esandleni sikaNkulunkulu. Kunabanye abantu abangaba nje nokubiza indibilishi futhi uNkulunkulu angabasebenzisa ngendlela yendibilishi yilokho kuphela abangakuthenga. Ungabenqabi uma bengenakulikholwa iqiniso langempela. Ungabali, ungabakhahleli baphume futhi uthi abekho kulo ngoba uNkulunkulu uyazisebenzisa izindibilishi ngesinye isikhathi. ULoti wayeyindibilishi nje u-Abraham wayeyidola lesiliva ngakho kuthathe u-Oloti abayikhulu kwenza u-Abraham. Futhi kanjalo kuzothatha amakholwa ayikhulu enyama awasoze ame ebukholweni bobuKristu wangokoqobo ohlukene nezinto zenyama zezwe ephila kuKristu Jesu lapho izwi ingageleza ngaye. Angathatha kuphela elibiza indibilishi yekho kuphela elinakho. Ngakho ubona abantu abathi angikholelwa ekuphilisweni, angikholelwa kulezi zinto, yazi nje ukuthi indibilishi. Kodwa nje miyeke kanjalo nabo abiza indibilishi nje futhi ngakho ilokho kuphela angakuthenga. Ungamiyekisi, miyeke kanjalo nje khumbulani ilokho kuphela angahamba afinyelele kukho. UJosefa wehlukaniswa nabafowabo. Ya, bengaqondile lokho impela ngaleyo ndlela engikusho ngayo niyabo. Ngiqonda ukuthi uma kungukuthi nje awu ngisonta kuleli futhi yilokho esikukholwayo indibilishi nje qhubeka niyabo indibilishi nje uthi awu inkosi kubusise mfowethu. Niyabo uyikopa angeke aze abe isilifa yilokho ke. Buyeke nje kuqhubeke uNkulunkulu angamsebenzisa oh uyayisebenzisa. Ngingaqoka ukumbona esezansi lapho ebandleni kunokumbona esebhareni emi lapho ekhoneni ungethande na impela ngakho iyeke kanjalo nje uNkulunkulu angayisebenzisa empeleni mhlawumbe hayi kakhulu kangako kodwa uyosebenzisa lokho angakusebenzisa uma nje beyomvumela akusebenzise. ngakho lolo uhlobo lwendlela enokuluhlaza ukuzwakalisa noma yini kodwa awu ngiyethemba ngiyalithola iqiniso engikusho ngalo ukuthi kusho ukuthi nini yabo angekholelwe ekuboneni okufihlakele namandla kaNkulunkulu athi ngiselwe lolu suku labo bafarisi abakwazanga ukukwenza nabo ngabakwazanga ukubona uJesu uNkulunkulu oqhabo wena uzenza uNkulunkulu umuntu olunye usuku wayemi lapho emva kokuba wayephindaphinde olofu bezinkwa kanjalo njalo enzela bona wayesethi uma ningadli isinkwa somzimba wendoda nayo umuntu futhi niphuze igazi layo akukho ukuphila kini. Oh sengiyabona ibandla lakhe basuka kuye bahamba lendoda esibheke ukuba sibe izimuzimu sidle inyama yomunye umuntu na oh lolo uhlanya odokotela nodokotela bezokwelapha kanjalo njalo bathi indoda isangene ikhanda yilokho kuphela okukhona umphithi uqinisile leyo ndoda iyahlanya isinike umzimba wayo kuba siwudle na yilokho kuphela akusho niyabo kodwa umqondo wokomoya mhlawumbe babengenaki ulikonda labo bafundi babengazi ukuthi nje ngempela lalichaza ukuthini kodwa balikhola noma kunjalo ngoba lave laphi na ivela kulowo ababemazi ngokuthi uyindodana kaNkulunkulu. Ngingahle ngingakwazi ukukuqonda konke lokho kuphakathi lapha kodwa ngiyakholwa liyizwi kaNkulunkulu ngifuna ukuzihlukanisa nanoma yini ephambene nalo zamile ukuma kanjalo. Aphelane elinye iqembu amashumi esikhombisa awabiza ngolunye usuku wayemi ekhuluma nabo wayesethi indodana yomuntu iyokwenyukela ezulwini lapho ivela khona. Bathi le ndoda isithathe yasiyisa endaweni eyazalelwa kuyo siyamazi nina uMaria ngani siyabazi abafo wabo sazi konke futhi manje ke le ndoda izothatha indodana yomuntu iyeza yenyukela ezulwini lapho evela khona na ivela eBethlehem. Yawenza kanjani lokho na niyabo wakusho ngaleyo ndlela niyabo futhi ababe basahamba naye basuka bahamba bathi ah le ndoda siyazi kukhona okungalungile ngayo. Laba bafundi bahlala khona lapho niyabo bakholwa babelibonile izwi elithengiselwe lolo suku liqinisekiswa futhi bonakaliswa nguye bona owayengadala ngaphandle kaNkulunkulu uqobo lwakhe owayengathatha isinkwa ne bazi ukuthi wayeyindodana kaNkulunkulu noma ngabe laliphi icabadala noma cha ukuthi noma ngabe baliqonda noma cha bahamba baqhubeka ngo noma kanjani ngoba izwi lakhe lisekiswa futhi behlukaniswa nanoma yini ephambene nalo. Nkulunkulu sisize ukuba sibe nokukholwa okunjalo. Siyalikholwa iBhayibheli ukuthi liqiniso. Ngingathi ngingabi nakho ukukholwa okwenele ukwenza zonke izithembiso zifezeke kodwa ngiyalikholwa noma kanjani. Ngiyalikholwa ihora esiphilayo. UJosefa wehlukana nabafowabo ngaphandle kwesizathu. Manje kwakuyini indaba ngabona? Wayengathandi ukwehlukana. Kwakuyisiyo intando yakhe ukwehlukana kodwa bazehlukanisa naye. Niyabo kwelakhe ligamile idola elikhanyayo ukulingana kwabo nendibilishi kwakungenakumela. Babazi ukuthi babe ngokhokho babazi ukuthi uIsaka wayengokwabo noma ngiyaxolisa uJakobe wayenguyise wabo futhi babekwazi lokho ukuthi kuyiqiniso. Kodwa uJosefa wazalwa kukho ayengakwenza wayengomoya wabona imibono wayekwazi ukumusha amaphupho futhi ayeqinise ngokupheleleyo noma yini ayisho yayiyiqiniso. Nabafowabo abangokhokho baba nomhawu futhi amthengisa kwabaseGibhithe niyabo balehlukanisa naye ngoba abeyizindibilishi yena waye uhlolwa kuqina olwahlukile. Injalo nekhoyo langempela namhlanje lingolohlobo olwahlukile bayozehlukanisa abaliqondi ikopa esiliveni. Manje siyathola baba nomhawu futhi bathengisa ngaye ngani na benza into efanayo namhlanje. Okwakuyikho ngempela bathi babe bakungokomona babengafuni ukwehla ngenxa yokuthi uhlobo lokuqina kubo babengesilo uhlobo lokuqina olwalukuye futhi ngenxa yakho babenomona ngoba babeyizindibilishi futhi yena wayidola niyabo. Manje uma indibilishi ibingathi alibusisa igama lenkosi mfowethu dola lapha uyabo angikwazi ukwenza ushintshi awenzayo kodwa ngizokwenza engingakwenza lokho kuyilokho besingahambisana ke uNkulunkulu ubeyo lwedlulisa uhlelo lwakhe njengoba ngashumayela kini ngesonto ukuvumelana okukhulu kwamaphimbo ekuhlabeleleni kwezwi likaNkulunkulu lipuliswa ukushintsha nemigamanxo uNkulunkulu kuphela eshintsha isikhathi njengombhidi ekuvumelaneni kwamaphimbo ekuhlabeleleni Uma sibona lokhu kushintsha kweminyaka nokushintsha kwezikhathi ubani phansi eshitini lapha futhi izothola sifanele ukuba lapha bazafanele bakwenze lokhu ayikho indlela kubo yokuba bakubalekele nomusic umuntu ongakuqondi ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni kuyini na isiqheke somsindo okheshezayo akawuqondi akanasasasa ngisho uyafisa ngifisa sengathi bebengathula ukuze ngikwazi ukuya ekhaya akanasasasa ngoba akakwazi ukuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni akakwazi Kodwa umkambi wazi ukuphela kusukela ekuqaleni yabo futhi uma ubhithi engekho emoyeni ofanayo umkambi angeke udlale ngoba konke kwenziwa ngamasayini futhi uma isayini ingalithimisekisi abashayi bezinsimbi bazomdlela kanjani na Amen Yilokho ke uma ikhulumo likhala ngezwi elingaqondakali ubani ongakwazi ngakwazi ubani ozokwazi ukuthi ilungiselelwa kanjani impi ukuhlehlela emuva noma ukwenzani na ubani futhi nibona ukuthi siphila kuphi khona ke ningazibona izindibilishi abakwenzayo Kodwa ningababona labo abakhazimulayo bebhekisisile nowazi izwi nobhekisise lezi zibonakaliso ukuba zenzeke nakho ke njengowesifazane omncane emthonjeni ngenkathi ethi hamba ulande indoda yakho wathi anginayo wathi kunjalo ubunayo isihlanu wathi inkosi ngiyabona ukuthi umprofeti wena kale singenabo amakhulu eminyaka kodwa siyazi ukuthi uMesiya uyeza futhi uzoba ngumprofeti yilokho azokwenza wathi ninguye Oh ushaya kokuvumelana kwamaphimbo ekuhlabeleleni kwahamba kahle impela nje kusukela ekushayeni kweliphansi kuya kweliphakeme wagijimela emzini wayesethi uzani nibone umuntu ongitshele izinto engizenzile kungabe nguye lona impela uMesiya besimbhekele na impela niyabo waqonda ukuthi ishidi lo music lalisekuvumelaneni kanye kwamaphimbo ekuhlabeleleni elehlukanisa ukukholwa nokungakholwa ukukholwa kuphela kunga akuveli ngebandla ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaNkulunkulu wazi ukuthi liyini manje sithola into efanayo namhlanje abantu abaningi babuka iziphiwo singivala manje eminye imizuzu emhlanje abantu babuka iziphiwo futhi bacabanga oh into enkulu kanje pho futhi bazama ukuzifanyisa nomunye umuntu ngeziphiwo ungeke wakwenza lokho uvele nje ungeke wenza indibilishi ibe idola ungeke wayenza ibe usheleni uyabo ungeke wayenza uzuka indibilishi kodwa uma nje uzozithatha wena uqobo njengendibilishi bese uhamba kanye nawo wonke omunye ushiti uyabo uNkulunkulu angakusebenzisa singahle singakwazi ukwenza konke kwakungekho wonke umuntu ngenkathi uNkulunkulu ebiza uIsrayeli aphuma eGibhithe bonke abanye babo babengadingi ukuba benze into efanayo enziwa nguMose kodwa bakukholwa kunjalo bamkholwa uMose ngoba babazi ukuthi leso kwakuyisibonakaliso sehora ukuthi uNkulunkulu wayefakazisile ukuthi wayenezwi lakhe bathi uFaro unemikhonto wathi kodwa uMose unezwi lakhe ilokho ke uFaro ngathi kuba babenebutho kodwa uMose wayenezwi ngoba wayengumprofeti kaNkulunkulu lezwi lizakuye futhi wayekade qinisekisiwe ukuthi Nali iqiniso kwakunguNkulunkulu ophilayo oyekwazi ukuthatha uthuli futhi aluphose phezulu bese enza kufike izibawu umuntu angeke akwenze lokho njengomuntu owama lapho wayesethi kusasa cishe ngayesikhathi kuzoba nokunje kanje futhi kwakuyikho yabo babazi ukuthi uMose wayenezwi likaNkulunkulu akunandaba ukuthi mingaki imikhonto nemigodi engamatilongo eziboshwa ayenayo nokuthi kwenziwe izitini ezingaki uMose wayenezwi ngakho baqala ukuyongena ehlane kwakunendoda uDathani wathi uMose uzethwesa kakhulu sonke singabantu abangcwele ngakho sonke sifanele sikwazi kwenza lokho uMose akwenza noMose wathi uNkulunkulu uthinike ngalokho na wathi sahlukanise suka kubo wayesevula umhlaba futhi wagwinya uDathani neqembu lakhe wehlukanisa ukukhanya nobumnyama ngokuqinisekisa izwi lakhe uNkulunkulu ofanayo namhlanje ngivala bengintshela izolo ebusuku ngenkathi ngiqala ukufika lapha lokhu akuqondene nomuntu siku sakhe uma ucabanga lokho khona-ke siza yihlisa amakhethini nje enhliziyweni yakho ngisho lokhu kubantu okholwayo kukhulunyiwe futhi kwasho impela nezinto eziyokwenzeka kusukela phansi onyakeni futhi nonke ningofakazi balokho njengoba nizibonele ngokwini izolo ebusuku ekuboneni okufihlakele kwehle njalo nokuthi bayoba khona kanjani abazifanisa nabanye abantu bezifanisa nabanye abantu nayo yonke into yenzeka kodwa into yokugcina kwakuzoba into enkulu eyenzekayo kade siyibhekisise iminyaka futhi sonke siyazi ngenkathi kwenzeka kuqala ngenkathi okudaliweyo kuba khona okwesithathu bese kuthi ke kube ngokwesine izolo ebusuku nginitshele okwesihlanu kwenzeka futhi kulindele lo mkhandlu wamabandla uma usuhlangana namaprotestane uma khuluma ngesonto ekuseni yilokho engiwufunayo ngiqonde umgqibelo ekuseni yilokho engifuna ukukhuluma ngakho niyabo manje bese kuthi-ke uma lona usuhlangana ndawonye khona-ke umoya kankulunkulu njalo uphakamisa ibhanela ukubhekana nabo nabo kunendoda ehlezi lapha kulo busuku engufakazi walokhu ngangisecolorado kungekudala ngale kwindla edlule nginyukela lapho ezinkambweni zokuyozingela futhi ngokwejwayelekile ngiphezulu lapho osukwini lokugubha usuku lomshado wami ngenkathi unkosikazi nami sishada ngangilondoloze ozuka bami nezinto nasemsebenzini wami futhi ngangiyifake ekaneni likabhekeni powder futhi ngangingenayo eyenele ukuthatha iholide labasanda kushada futhi ngiyozingela ngakho ngavele ngakuhlanganisa thaqa ndawonye ngase ngimthatha siya ohambweni lokuyozingela ngenzela iholide labasanda kushada ngakho kusukela ngaleyo nkathi ibe emahlonini ami angikaze ngibe sekhaya naye ekugubheni usuku lwethu lomshado ngangiseColorado izolo ebusuku ngibona abefundisi ababili noma abathathu kube lapha owaye nami phezulu lapho ekhempini lapho engangifanele ngehle khona ngivela e-Alaska futhi ngihlangane nabo ngizingela kwakungabafana bakamathini bebelapha izolo ebusuku ngibalapha emumva khona lapho kwasekuthi-ke lowo omunye umfo omncane ngiyalikhohlwa igama lakhe ehlezi ukhona nawe ndodana na kunjalo futhi mhlawumbe umfowethu uphama ukhona na ngifuthi sasiphezulu ezintabeni futhi ngingumphelekezeli eColorado ngizingele iminyaka lapho futhi ngaso sonke isikhathi umgubho wethu wosuku lomshado zingama-23 ku-Okthoba kufika kunendawo encane lapho engimise khona unkosikazi osukwini lwethu lwabasanda kushada phezulu ezintabeni zase-Adirondack nale ndawo ibukeka njengayo nje kuphela leyo yayilokhu yizinyoka ezivevezelayo ama-aspi phezulu lapha ihluzi eliyihlanzi elincane naphezulu lapho kwakuyizihlahla eziyizinswazi ngase ngihamba ngiphumela lapho singama-23 ngesinye isikhathi usuku lonke ngikhumula igqoko sami bese ngibonga inkosi ngomuhle umfazi othembekile obethembekile futhi waba nomusa kimi yonke le minyaka futhi ungisizile njengoba ngizohamba ngiyoshumayela ivangeli futhi bekumise kabikabi eColorado kulo nyaka njengoba bekunjalo ezweni lonke futhi khona manjalo kwakukhona ngicabanga ukuthi kwakunamakhulu amabili endoda phambi kwethu noma indoda eyikhulu ngiyaxolisa cishe indoda eyikhulu ngaphambi kwethu phezulu ngaphezu kwamakhempu futhi ayekade edubula phezulu lapho izinsuku ezine noma ezinhlanu futhi ngangikade ngidubule inyamazane idiye le engangikade ngiyizingela iminyaka futhi kodwa ngikwehla inkomo futhi angitholanga ukuyibona ngangingakwazi ukuyithola futhi ngangikade ngiyizingela ngalolo suku futhi ngosuku olulandela iphone noma ungena emsakazweni kuza isiphepho esinegwa singathulula amafita ngama-25 egwa kulezi zintaba ngobusuku obubodwa
futhi ngakho ngathi kubazalwane ngababiza bangena abafana bakamartin wayelapho nabo ngathi bazalwane niyezwa ukuthi izindaba zitheni manje uma nifuna ukuphuma kungcono niphume khona manje ngoba kuzoba late kakhulu ningahle nihlale lapha iveki futhi ngifanele ngihambe ngoba ngomsombuluko olandelayo nginomhlangano osomabhizinisi abangamakristu osomabhizinisi be-full gospel emkandlweni wezikhulu zesonto eTucson Nokho zikhetheleni uma nifuna ukuhlala ngingumphelekezeli wenu ngizohlala lapha nani bonke bavota sizohlala sizohlala
abafana baka Martin ene truck ene chubane elincane noma i truck ene chubane elikhulu njalo bonke ba sasinezinyamazane amadiye ezithi azibe mbili maphezulu lapho sizipha abafana baka Martin nabo base bephuma ngoba babe ngenaku phuma lapho yiloko kuphela ngakho bona bahlezi lapha njengofakazi kulobusuku base kuthi ke ngosuku olulandelayo ngacabanga awu alikhithikanga ngalolo suku usuku awaphuma ngalo ngathi ngizoshayela unkosikazi bese ngimtshela ukuthi ngiyabonga ngokuthi abe inkosikazi enhle nakho konke ngumgubho wakhe wosuku lomshado bese kuthi ke kusasa ngizokwenyukela endaweni uma senyukela lapho ngenxa yeqhwa kuthi ngakho ngangena futhi angikwazanga ukumshayela ngiyabuya futhi wonke umuntu edolobheni elungiselela nesiphepho esikhulu esineqhwa sasiza nephepha lathi singathulula amafitha ngamashumi amabili eqhwa eColorado ngalowo busuku umfowethu Tom Simpson uhlezi ukhona lapha ndawo kulowo busuku noma ufanele wayeseCanada futhi wayesendleleni ebheke ezansi futhi bedlula bathi edlule iColorado isiphepho esikhulu esineqhwa khona umfowethu Simpson ukuphi yebo ehlezi emumva ngemumva lapha futhi bamtshela edlule iColorado isiphepho esikhulu esineqhwa sizayo ngakho ngatshela udade nonkosikazi wenye indoda kamfowethu Evans angicabangi ukuthi umfowethu Evans ukhona kulobusuku ngaphandle uma esanda kungena ukhona umfowethu Evans futhi angicabangi ukuthi usefikile lapha okwamanje uzoba lapha enqungutheleni nokho ngakho ngashayela unkosikazi wakhe ngase ngithi angikwazanga ukuthola umkami uphumile uya esitolo ngase ngithi umtshele atshele umfowethu Tony Stromae owaye ngumungameli womkhandlu wezikhulu zesonto uma ngingekho lapho ngesonto athole isinyi isikhulumi silungele ngoba ngingahle ngingakwazi ukuphuma lapha hlobo ngine lamadoda manje ke kwenzekeni na ngalowo busuku alikhithikanga ngokuso kulandelayo amafulali phansi ngempela futhi ethukuthele ngathi manje bazalwane ngike ngelusela izinkomo phakathi lapha eminyaka futhi ngaphelekezela ithonsi lokuqala elincane lemvula uyelana ekhempini ngokukhulu kushesha eningakwenza ngoba phakathi kwemizuzu eyishumi nanhlanu ngibone isikhathi obungeke wabona isandla sakho phambi kwakho izinsuku ezimbili noma ezintathu ngesikhathi isiphepho esineqo esisontekayo esingamafidi ayizinkulungwane ezisishiyagalolunye khona lapha ngase ngithi nina nizoba sesiphephweni esineqo nje futhi nizolahleka futhi nizofela lapha ezintabeni manje sizophuma ngabeka indoda ngayinye ngase ngenyukela ngale esiqongweni ngase ngithi manje uma ningangilindi ukuba ngingene sheshani nje ngokukhulu kushesha lapho siqala ichashazi lokuqala elincane lemvula jahani ngokushesha niye ekhempini futhi ngoba anizokukwazi ukuthola indlela yenu yokubuya bathi babezokwenza ngakhwela ngaya phezulu amankentshane amakoyote empompoloza ndawo zonke futhi ngangazi ukuthi isimo sezulu sasizoshintsha manje ke khona manjalo okukhulu kuqhuma komoya kuyafika nemvula enekho eqala kuna ngase ngithi ngiqagele wonke umuntu uqonde emumva awu ngama futhi ngaqalaza ngacabanga ngifisa sengathi ngingayithola leyo nyamazana idiye ngingakayi emumva ngoba igqwalizo imboza futhi angeke zisatholakala kuze kube into asahlobo ngakho ngacabanga ngayizingela kanzima leyo nyamazana idiye futhi kwakuyinyamazana idiye yokuqala engaye ngayidedela edlula kanjalo selokhu ngaba nalesi sibhamu esincane somhlambi wezinyamazana ezingamashumi amahlanu nanhlanu ngaso ngicabanga awu manje ngiyakuzonda nje ukuyibona ibaleka kanjalo futhi ngomzizwana nje amakhulukazi amathonsi eqo ayibukeka njengamakota nje ena ndawo zonke nomoya waqala ukuvunguza futhi kwakulukhulu ukuba ngibone ukuthi ningehla kanjani esiqongweni salesi siqongo futhi ngangazi ukuhlala ulolungenxema futhi uma ngangehlile futhi ngatheleka emhosheni ngangiyokwehla njalo ngomhosha ngize ngiyotheleka enqemeni olusekugcineni oluncane manje ke ngangiphumputha indlela yami ngenyuka ngaze ngafika lapho ithendela likhona yileyo ndlela kuphela owawungaphuma ngayo ngakho ngacabanga uma ngike ngaze nganyakaza ngaya ngapha noma ngali yilokho kuphela awusoze watholakala ngakho uzofela khona phakathi lapho ngakho ngaqala ukubuyela emumva ngehla entabeni futhi ngehla cishe o ngagele amayathi ngamakhulu amathathu noma amakhulu amane ukusuka lapho engangikhona manje lokho kuzwakala kuqakile kodwa inebhayibheli ilele lapha phambi kwami baba wasezulwini engifakazela Bishop impela ngigijima ngizama ukusuka umoya owavunguza kanzima kakhulu phezulu lapho futhi ngangikwazi ukubona cishe amafitha ngamashumi amabili phambi kwami emahlashaneni engangikuwo umuthi wamaplangwe nomoya uvunguza futhi usonta nephimbo lathi yima buyela lapho ovela khona awu ngama ngacabanga mhlawumbe lowo bekungumsindo nje walowo moya ngangingacabangi ngalotho olunjalo ngase ngilinda umzizwana nje futhi omunye wabafana wayengilungiselele isemeshi ngase ngilikhipha futhi kwakuyisemeshi ngempela futhi mina lina futhi ngijuluka kwakuyisigaca nje esikhulu sesinkwa sinenyama phakathi ndawo awu ngangithe ukulamba ngakho ngalidla empeleni futhi ngangimi lapho ngase ngimbela esiqhipho isincane sephepha ngakho isilwane sizozibona lezo zinto futhi noma yini eyimpucuko siyabaleka futhi zisuke ngakho ngama lapho kancanyana ngase ngicabanga awu ngizoqhubeka nje ngaqala ukuqhubeka futhi ngokucace njengoba nizwa iBhayibheli nje into ethize yathi jika ubuyele emumva lapho ovela khona lokho bekungaba kanjani uNkulunkulu engitshela ukuba ngiyongena kulowo nochaka wokufa na Ngama lapho umzuzu ngase ngicabanga lowo nguye ofanayo owasho ngalezo zingwejeje ofanayo enginitshele ngaye izolo ebusuku ngumkami iphimbo nje iphimbo lomuntu nje ofanayo owangitshela ngisengumfana omncane ungalokuthi uphuze noma ubheme nalezi zinto ziyakuba sezinsukweni zokugcina uNkulunkulu futhi mina ngisho lokhu neBhayibheli liphezulu kwenhliziyo yami bekungangisiza ngani ukunitshela into eyiphutha futhi ngazi ukuthi ngithumela umphefumulo wami esogwena yabo qinisile kungokungejwayelekile kodwa kuqinisile awu ngacabanga ngazi ngokwenele ukuba ngithobele lelo phimbo kungani kunesizathu esithize ngami ukuba ngenyukele lapho mhlawumbe sekuyisikhathi sami sokuba ngihambe ngakho ngajika futhi ngenza indlela yami ngidabula ehlane ngaze ngakhuphukela lolokhalo futhi phezulu le mhlawumbe amayadi angamakhulu amathathu amakhulu amane ngaphezulu ngiqonde ngqo ephezulu entabeni kanjalo futhi kwakulugcinsi kakhulu phezulu lapho ngaleyo nkathi ngangingaboni lutho umoya nezihlahla silele ngaphezulu nje futhi sonta ngase ngithatha isibhamu sami ngangigqoke iyembe elibomvu nekepisi elibomvu ngase ngibeka isibhamu ngenzela ukuba singashunqi intuthu isibuko esandisayo kuso ngoba ibhere nezinto kungena kulolo hlobo lwezikhathi lenze njalo nebhubesi futhi uma ngikhijimela kwenye isibuko esandisayo sonke sibe nentuthu futhi nje ngasibamba ngasiphakamisa kanje singabhekani nami lapho esasi zoba khona nentuthu kodwa ngisivimbele enkungwini nokumata eqhweni ngase ngihlala phansi kwesihlahla ngangihlezi lapho ngacabanga awu kungani afune ngenyukele lapha nangi ngingabaza kakhulu impela ukuthi ngingayithola indlela yami yokwehla manje ikuba namandla asabekayo kakhulu ngangikwazi ukubona cishe amafeti ayishumi noma ayishumi nenhlanu mhlawumbe futhi kalikhuni kude kangako ngezinye izikhathi kungekho ngaphezu kwamafeti amahlanu futhi kuya ngokuba nesankahlo ngaso sonke isikhathi awu ngacabanga awu wathi buya ngikwaziyo kuphela ngokuhlala lapha neqwa ngaleyo nkathi cishe intshi noma intshi nohafu mhlawumbe amayintshi amabili emhlabathini kwakukade kube yimizuzu engamashumi amabili noma amashumi amathathu futhi wawuvunguza kanzima kakhulu wawuliphephula futhi ngahlala lapho nje umzuzwana nje ngeze iphimbo wathi enguNkulunkulu wezulu owadala amazulu nomhlaba ngahluthula isigqoko sami ikepisi ngase nje ngihlala ngithula ngase ngilalela futhi ngacabanga lo bekungesiwo umoya obekuvunguza kuba ngumsindo ngasengilizwe futhi lathi ngilowo owathulisa imimoya phezu kolwandle olunamandla ngilowo umdali ngadala izingwejeje ebukhoneni bakho ngenze lezi zinto ngathi yebo nkosi ngiyakukholwa lathi yima ngezinyawo zakho ngasukuma ngezinyawo zami lathi manje khuluma esiphephweni sokwenza ositshela ukuba sikwenze manje lelo iqiniso mina uma sengihlangana nani ekwahlulelweni ngiyodingeka ngiphendule ngakho konke lokhu ngacabanga ukuthi ngathi siphepho yayendaweni yakho yima futhi langa khanya ngokwejwayelekile ezinsuku ezine futhi ngingaqedi ukusho njalo imvula eneqhwa nesichotho okwase kuzongiphephula kungiwise kwama nje futhi phakathi komzuzu noma ombili ilanga lase likhanya khona phansi ngqo phezu kwami mase ngibuka phansi ezintabeni ngibona umoya wasempumalanga uza umoya wawuvela ngasentshonalanga umoya wasempumalanga uza futhi wawuza ngapha futhi ngangingakwazi ukubona amafu ngokuyimfihlakalo nje ukuthi saya ngaphi angazi ngase ngima lapho imizuzwana embalwa ezinyembezi ziqathakela phansi entshebeni yami nazo sezimpunga ngacabanga nkulunkulu kanjani angazi ukuthi ngizokwenza njani ngacabanga awu ngangigagele abazalwane ngikholwa ukuthi bonke sebebuyele entendeni nelanga likhanya ndawo zonke ngaqala ukuhamba ngehle entabeni neqhwa loma nkwe nalelo langa elishisayo isitimu siphuma eyembeni lami umzuzwana nje noma emibili umehluko ngase ngiqala ukuhamba ngehle intaba futhi ngenkathi ngenza ngathi ngezwe iphimbo lithi awuhambi ngani nami na ngathi inkosi inhlanhla enkulu kwedlula zonke engake ngaba nayo ngajika ngase ngiqala ukubuyela ngehle ngidabula emizileni emikhulu yezinyamazana amadiye ezansi ngidabula lelo hlathi elingakaze ligawulwe ngase ngicabanga awu ngizoqhubeka ngehle ngaleyo ndlela ngiye lapho engimethulela khona engimethulela esigqoko njalo umidi umngami futhi ngangihamba ngapho amanye cishe uhafu kwehora amakota amathathu kamuva iqhwa lonke laliphezulu futhi lingasekho futhi ngiqala ukucabanga angazi ukuthi kungani engazange asho lutho ngami ngihamba ngathi ngiyakhumbula ngenkathi kuqala menyusela lapho futhi ngimphakamisa phezu kwalezo zingodo ngenkathi sishada ngathi manje usempunga ngahamba intshebe empunga ebusweni bami ezimnyama nezimpunga sezixubene ndawonye ngacabanga Bill awusenaso isikhathi esiningi usugugile ngase ngiqala ukuqhubeka ngase ngibheka phezulu kwakubukeka sengathi ngangingambona emi phambi kwami lapho eneke izingalo zakhe esalokhu enekhanda elimnyama ngabhekisa ikhanda lami phansi ngangenyukela endaweni encane lapho kukhona izinyoka ama-aspi ezivevezelayo futhi kunokuncane okugobile ngavele nje ngencika ngekhanda lami engatsheni kanje futhi ngangimi lapho ngikhala futhi ngangizwa into ithi mba, mba, mba. Ngase ngibheka phansi kwakungamanzi ephuma emehlweni ami edlula entshebeni yami eshaya kulawo maqabunga omele lapho cishe imizuzu engamashumi amathathu ngaphambili kwakukhona iyintshi leqhwa futhi likhithika ngenkathi ngayehla entabeni izinsuku ezine kamuva akukhona ilodwa elalingaba sesibhakabhakeni izinsuku ezine kamuva ngiyangena ngase ngithi endodeni yasesiteshini sokugcwalisa upetroli ngabe kade kome ngempela yebo yathi uyazi into exake kunayo yonke sasibikezelwe isiphepho ngolunye usuku futhi uyazi savele sama nje khona manjalo ngaseke ngiqhubeka ngehlela olayinini waseMexico ngibuyele eArizona ngase ngithi kuBilly indodana yami ngathi asingene lapha bese sibona nje uma kwakungapha ngama phakathi lapho kwakusekuseni ngesonto nginokunye ngase ngithenga upetroli nendoda yathi awukade izingela yini ngathi yebo mnumzane nibe nayo inhlanhla na ngathi yebo mnumzane sibe nesikhathi simnandi ngathi kubukeka kome ngempela yayisithi yebo kade kome kabi kabi konke lapha yathi sithenjiswa iqhwa elikhulu ngolunye usuku yayisithi uyazi isiphepho esineqhwa empeleni siqalile futhi ngandlela thize noma enye wayisayeka oh hey ngangimi ngincike ngasecaleni lesi sihlahla sengibala ngimi ngakulolu hlangothi lwalesi sihlahla nezinyembezi ziqathake emehlweni ami ngacabanga uNkulunkulu abangani nje uNkulunkulu ofanayo wathi thulani nithi du emagagasini nemimoya yamthobele usenguJesu ofanayo ukhona lapha emahlathini nathi useyilo izwi izwi yonke imvelo izofanele ihloniphe izwi lakhe ngokuba ungumdali wemvelo ngama lapho nezinyembezi ziqathaka ezihlathini zami futhi cishe iminyaka emihlanu manje kade ngingekho ensimini futhi nje ngiya emabandleni nanoma ikuphi engangingakwenza nonke niyakwazi lokho nenhliziyo yami kade ithwele ngangiphuma lapha ngiye e-Arizona futhi ingitshele izinto ukuba ngizenze ngangihamba ngizenze kodwa kubukeka sengathi imvuselelo isiphelile futhi angikwazanga angazi ukuthi kwakwenzekani Enhlizweni yami ngangiphenduka ngithi Nkosi uma ngenze noma yini ngitshele ngizoyilungisa nje nginomthwalo ngaso sonke isikhathi ukuzwa okwesabekayo nje futhi angibanga nakho ukunqoba engangikufuna izinto eziningi ezinkulu eyayizenzile futhi yazibonisa mina nonke eningofakazi ngiza lapha futhi nginitshela ngakho sibona amaphepha ekuqukethe namaphepha abhuku kanjalo njalo mayelana nezinto ezinkulu ezingaphezu kwemvelo eziboniwe futhi zenziwa kodwa inhliziyo yami yayiselokhu isinda futhi ngangincike esihlahleni njengalokhu futhi ngacabanga uNkulunkulu omkhulu wezulu lokho kufudumala kwelanga likhanya phezu kwami kungekho ufundawo futhi emizuzwaneni edlule uvele nje waphikisana nezwi lomuntu imvelo yakwenza bekungenzeka kanjani inkosi na uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade kwakuyizwi lakhe osanda kungizwa nje ngilikhulu uma ngacabanga baba ngibonga kakhulu ngezwe into ihamba ngase ngibheka okumi phambi kwami ngo kwakungezimbili izinyamazane ezintathu amadiye futhi sazingibuka manje lezo zinyamazane amadiye sazikade zidutshuliwe kakhulu ngevikele edlule futhi kwakunabazingeli phakathi lapho futhi lapha ngangiqoke ezibomvu noma ubani uyazi ukuthi zisuke zihambe ngalokho kushesha kodwa zazingi buka futhi ngokudle inyamazana idiye yayingena kuba khona engcono kwakuyizinyane lenyamazana elikhulu amazinyane ezinyamazana amakhulu amabili asekhule ngokwenele ngase ngicabanga kulunge impela nje sidinga izinyamazana ezimbili amadiye into ethize yathi uyazi inkosi sibeke ezandleni zakho Kodwa ngenkathi ngino somabhizinisi beFull Gospel umfowethu Clayton cishe unyaka ngaphambili wahamba nathi ngenkathi ngibamba Leon Nhlanzi enkulu yerecord lowo nyaka ngenzela indoda ngabulala umhlambi oyishumi nesishiyagalolunye ozinyamazana ama-elk futhi ngezinye izikhathi osomabhizinisi ngiyaxolisa ngalokhu bazalwane bami abanye babo bangodokotela futhi niyazi abakwazi ukuhamba futhi bakhuluphele niyazi nabaningi bahlezi phezulu edeskini bathi Billy ngitholele eyodwa eneminyaka emibili ukudala ngitholele inkomazi elukaza sibhakabhaka ngifuna inyamazane ngitholele ireki egcwele awu nganginejubhili nje phandle lapho ngidubula ngithola izinyamazane ama-elk nezinto kodwa inkosi yangitshela ukuba ngingakwenzi lokho futhi ngayethembisa kuleso siphepho esinekho lapha eColorado hayi iminyaka ngaphambi kwalokho ngathi Nkosi ngizoholela umuntu enyamazaneni kodwa ngingabe ngisambulalela inyamazane umuntu qhabo lutho ngaphandle uma kuphuthuma futhi sifanele si nayo futhi uma nikhumbula abafana obusuku ngaphambi kokuba sisuke umfowethu umdadlana abandla ezansi lapho wayengayitholi inyamazana idiye ubani igama lakhe na uphama uyafika wayesifaka izishumi zamadola ayishumi esandleni sami wathi mfowethu Branham lezi izishumi zami kufake ebandleni wathi ungangitholela inyamazana idiye na
as a brother Palmer I'll do what I can
Kwakumele lezi zinyamazane ezintathu amadiye futhi nganginale sibhamu sami ehlombe lami ngavele nje ngalithi munyu ihlombe lami kanjalo ngacabanga ngeke zaphunyuka kimi zikhona lapha ngangishesha kakhulu ngesibhamu ngingazithola zonke zontathu ngaphambi kokuba zijike niyabo futhi nganginesibhamu ngacabanga nazo impela ngavele ngamukela isibhamu ngaseke ngenzeka ngicabanga ngaleso sithembiso ngathi ngeke ngakwenza ngathi ngiyakhumbula ngesinye isikhathi indoda yatshela enye uNkulunkulu ubeke uJowabe esandleni zakho noma uSawule uJowabe watshela uDavide uDavide wathi uNkulunkulu akavumi ukuba ngithinte abagcwetshiwe bakhe leso kwakuyisithembiso sami ukuthi angikukwenza ngacabanga zisesiqongweni ngqo saleli gquma ngingazi ngingela pha ezansi ngqo lapho singazicosha kalula ezinyamazane amadiye ezinhle ezintathu zime lapho ngathi qhabo ngeke ngakwenza futhi nansi lena yenyuka kanjalo yamazinyane ezinyamazana amabili asekhule ngokugcwele ithiwe nensikazi nomama diye futhi ziyeza zihamba phansi zikalaza abafo abakhulukazi abakhuluphele futhi ngama lapho kancanyana ngase ngicabanga lokho akwejwayelekile ngenyamazana idiye nami nalokho kubomvu engikugqokile kanjalo ngacabanga ngizozethusa ngathi nisezandleni zami beningeke niphunyuke uma benifuna kodwa angizukunilimaza qhubekani zavele zabukana nje futhi zalokhu ziza futhi zasondela ngempela kimi zingibuka
awu ngabeka isibhamu phansi emhlabathini ngathi mama thatha izingane zakho bese uqhubekela emahlathini ngilapha ngizijabulela ebukhoneni bukaNkulunkulu ngethembisa ukuthi angikuyibulala inyamazane ngenzele abanye abantu ngathi manje thatha izingane zakho bese uqhubekela emahlathini ngiyawathanda lawo mahlathi nami qhubeka uphume yangibuka futhi zombili zaqalaza zonke zontathu zaseke zijika zase zisuke zihamba zaseke zibuya futhi
ngase ngithi angizikunilimaza ngathi qhubekani ningene emahlathini isezandleni zami beningeke niphunyuke kodwa ngathi kade ngisezandleni zikaNkulunkulu futhi nokho angikwazanga ukuphunyuka nami ungiyekile ngimenzele isithembiso ngiyaniyeka qhubekani nibe nesikhathi esimnandi nijabulele leli amahlathi ngiyalithanda qhubekani zama lapho isikhashanyana zase zenyuka ngokusondela ukuba zidlele esandleni sami cishe impela zajika zase zingibuka kanjalo zase zisuka zihamba zama zabuka emumva futhi zahamba zaqhubeka ngqo zangena emahlathini futhi ngangimi lapho ngacabanga lokho akwejwayelekile enyamazaneni idiye angazi noma ingoba inkosi uJesu ilapha yini ubukhona bayo futhi nje ngale unkathi iphimbo lakhuluma kimi lathi usikhumbulile isithembiso sakho awusikhumbulanga na ngazi ukuthi kwakuyiyo ngathi yebo nkosi yathi kanjalo nami ngiyasikhumbula esami angisoze ngakushiya angisoze ngakuye lo mthwalo wasuka bangani abangamaKristu awukazi ubuye selokhu kwaba ile unkathi lokho kwakungu-October odlule ngibe ngumuntu ohlukile yena isithembiso sakho kuNkulunkulu noma yini oyisho kuNkulunkulu ikholo sahlukanise nanoma yini ephambene nezwi lakhe uNkulunkulu uzozo futhi aphendule umkhuleko asikhothamise amakhanda ethu umzizwane nje uyavuma uzohlukanisa kulobusuku nakho konke kungakholwa ukuba uze izwi lenkosi na uma uzokwenza futhi ukholwe ukuthi inguyena izolo namuhla naphakathi lezi zinto ethembise kuzenza siyibona ikwenza ningaziphakamisa izandla zenu futhi nithi uNkulunkulu ngikwenzela isithembiso kulobusuku ngikhola yonke into owayethembisa ngilikhola lonke izwi ukuthi angeke neze ngisangabaza baba wethu wasezulwini wena uyazi le ndaba ukuthi iqiniso leso kwase kuyisikhathi sesine kwase kuthi ke okwesihlanu kwakungomkami uQobo oligugu ngenkathi ngevike ledlule ngenkathi lo dokotela ebhala leso statement lelo khwala elikhulu lasuka ngaphambi kokuba izandla zakhe zimthinte ngokwalokho nje okwakushoyo
manje baba ngikhulekela ukuthi uzobasiza laba bantu ngiyaqonda ukuthi sengigugile ngiyazi ukuthi ngifanele ngihambe masinya futhi ngiyakhuleka nkosi ukuthi mangathembeke futhi ngibe qotho kubazalwane bami mangethembeke futhi ngibe qotho kubantu bakho uma ngingeke ngaba nabo khona ke angicabangi ukuthi ngiyoba nawe Nkosi ngoba ngifuna ukufakazela wena futhi ngikhulekela ukuthi uzovumela izwi liphile kakhulu kithi lobusuku ukuthi uzosipha sonke ukukholwa nangalesi siphiwo esincane esi abantu bacabanga ukuthi ngezinye izikhathi ukuthi isiphiwo siyinto oyibeke ezandleni zakho bese uphuma bese ucaba indlela yakho isiphiwo asisikho lokho baba kwangathi bangaqonda ukuthi isiphiwo singesokuba uzidedise wena endleleni ukuze umongcwele uzokwazi ukwenza ofuna ukukwenza Nkosi masidedise thina endleleni manje futhi mawuthi umoya ongcwele omkhulu uze futhi usebenze ngathi futhi kwangathi singabona kulobusuku izithembiso zika Jesu Kristu ukuthi lo engibhekise kuye ikakhulu kulobusuku Nkosi lo lapho uNkulunkulu ehla khona phambi kukaAbrahama wabonakaliswa enyameni futhi wazi imfihlo yenhliziyo kwakunguNkulunkulu futhi ngenkathi enziwa inyama futhi wakaphakathi kwethu wazi imfihlo yenhliziyo neBhayibheli liyasho ukuthi izwi likaNkulunkulu lehlulela imicabango osenhlizweni bazi kanjalo kabafundi ukuthi wayenguNkulunkulu manje baba ungeza kulobusuku futhi uvumele amadokotho ethu athobileyo bandla azinikele kuwe ukuthi wena uzosibangela kuba sikhole ukuthi ngomoya wakho ongazazisa wona uqobo phakathi kwethu kulobusuku ukuthi wena useyilo izwi Konake sizozehlukanisa nakho konke okungakholwa futhi silandele wena egameni lika Jesu kwangathi ungakhuluma kithi amen
God of heaven be merciful
unto us ukuba sithobele imiyalo yakho futhi sisebenzele udumo lwakho
and we thank thee for these encouraging words
futhi siyakubonga ngalamazwi akuthazayo manje umwe ongcwele mawuhambe ngathi futhi uqinise lamazwi egameni lika Jesu Christu amen
have faith in God Don't down.
Ibani nokukholwa kuNkulunkulu ningangabazi mani sibindi isikhathi sokufika kwakhe sisondela eduzane. Manje kulobusuku sinamaqembu amakhadi omkhuleko. Bangaki phakathi lapha onamakhadi omkhuleko phakamisani izandla zenu. Kuzoba likhoni kimi ukuhamba ngidabule kulelo qembu nanokubona okufihlakeleyo uma inkosi izokunikeza. Kodwa ake nje ngithathe umzuzwana futhi ngisho lokhu. Bangaki phakathi lapha ongenawo amakhadi omkhuleko futhi ukhulekela ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa na manje kwangathi inkosi uNkulunkulu ingasiza ngamunye wenu.
Ngingumfo
wenu uJesu ngumsindisi wenu. uNkulunkulu ngibaba wethu thina singabantu asisibo abalelizwe uma sizalwa nguNkulunkulu singabaphezulu manje singakabi nomugqo omkhuleko okukhulekela abagulayo futhi kunendoda lapha emsamo kulobusuku ekhulekela abagulayo nayo nabefundisi khona lapho abakhulekela abagulayo angifuni ukushiya ukucabanga ukuthi yimi kuphela okhulekela abagulayo niyabo uNkulunkulu akadingi ukuba asebenzise mina angasebenzisa wena nje kumbe noma ubani into engukuthi ukukholwa ukuthi akushilo ukuthi kuyiqiniso
kodwa manje njengoba ngikushilo lokhu ekuqinisekisweni kwalokho okushiwo asikwathemisa amakanda ethu nje umzuzwana nje wena okhulekayo futhi uyakhula futhi awunawo amakadi omkhuleko khuleka futhi usho into enjengale Nkosi Jesu ngiyazi ukuthi iBhayibheli lithi umkhuleko ukukholwa uya kumsindisa ogulayo uNkulunkulu uyakumvusa kanti futhi kuyashiwo ukuthi uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade uma efana awukhona-ke uzofanele enze ngokufanayo enze okufanayo bese kuthi-ke futhi iBhayibheli lasho ukuthi izwi likaNkulunkulu lalibukhali kunenkembe sikanhlangothi zombili futhi lehlulela imicabango owawusenhliziyweni siyazi ukuthi ngenkathi izwi lenziwa inyama kumuntu kaJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yilokho impela uNkulunkulu akwenza ngendodana yakhe uJesu wathi kuJohane ongcwele we-14 imisebenzi engiyenzayo mina nani niyakuyenza ngisho nemikhulu neminingi ngokuba mina ngiya kubaba wami futhi manje iBhayibheli liyasho futhi encwadini yamaHebheru ukuthi ungumphristi omkhulu manje ngabe sonke siyakukholwa lokho na impela ungumphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu manje unguye hhayi ukuthi unguye akukho muntu unguye manje umphristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu manje uma uzwa futhi usulungele kuphuma qekeleli futhi nje uzithethele wena kukho konke ukungakholwa kwakho futhi uthi mangithinte wena mphristi omkhulu manje uma engumphristi omkhulu nonguyena izolo namuhla naphakade uzokwenza njengoba enza ngaleyo nkathi ngoba uyafana wesifazane wake wamthinta ngenkathi elapha emhlabeni ngokubonakalayo ngesandla sakhe wakuzwa ukuthinta futhi wajika wayesethi ubani ongithintile na futhi bonke bakuphika kodwa wehlulela imicabango futhi wamfumana owesifazane wamtshela ukuthi yini eyayingalungile kuye nokukholwa kwakhe kwakumphilisile manje nguyena izolo namuhla naphakade mhlawumbe lowo wesifazane wayengenalo igadi lomkhuleko kodwa wayenokukholwa futhi yilokho kuphela okudingekayo yiba nokukholwa thinta inyanga enkulu nangesiphiwo sobuNkulunkulu uma nje ngingazidedisa mina endleleni ngitedele umoya ongcwele asho lokho afuna ukukusho futhi enze lokho afisa ukukwenza naleso isiphiwo hhayi nje ukucabangela uma kungukucabangela ngeke kusebenze uma kuyikho ngempela kuyasebenza yilokho uJesu akusha kusimi engenze imisebenzi ngubaba wami ohlala kimi ngakho bekungebe yimi wayeyindodana kaNkulunkulu mina ngiyisoni ngisindiswe ngumusa wakhe kholwani nje ningacindezeli kholwani nje futhi nithi Nkosi Jesu mangithinte ingubo yakho khulekani kalula nje yibani lokhu nikhuleka nje wonke umuntu uhlalani lapho enikhona khulekani nje futhi nikholwe kholwani nje futhi ningajahi ningazami ukucindezela kholwani nje manje niyakholwa wonke umuntu na ningakholwa na khohlwani nje yikho konke osekwedlule cabangani ukuthi uJesu wethembisa lokhu ngiyazi kungokungejwayelekile kodwa uJesu wakwethembisa manje uma nithanda hloniphani nje umzuzwana khona-ke sizoqala umugqa womkhuleko angisho ukuthi uzokwenza lokhu angahle akwenze
Ngomusa kaNkulunkulu ngikhululwa kukho ngiyacabanga ekucabangeni kwami uqobo kwangathi anga manje wena uma uzwa ukuthi phakamisa ikhanda lakho futhi nje ubuye ngapha futhi ube semkhulekweni njengoba uPhethu noJohane bathi ngibheke hayi sibheke ngiqonde ukusho njalo kwakungachazi nje ukunaka lokho ababe kusho manje nina nizithamele cishe angabibikho impela phakathi lapha engimaziyo ngaphandle kwalaba bafana bakaMartin behlezi lapha futhi ngicabanga ukuthi lona ngumfowethu Dalton ehlezi phansi lapha anginasiqiniseko ufake izibuko zakho ezinombala ngizozama ukubedlula lapho abantu engingabazi
when I made Jesus Christ come with his power that you might see that the promise of this day
awu manje kwangathi uJesu Kristu angeza ngamandla akhe ukuze nibone ukuthi isithembiso salolu suku umbhalo owabikezelelwa lolu suku ngisho nangokukamalaki wesine ufanele ugcwaliseke ikhona into ezofanele ikwenze uNkulunkulu ukwethembisile
the lady sitting right out here she's on her road to the hospital tomorrow
kunenikazi elihlezi khona lapho lapha lesendleleni yalo ebheke esibhedlela kusasa kanti lesengozini ingozi yemoto lizilimazile lathola izinkathazo zangaphakathi ingalo embi awuna unekhadi lomkhuleko nenekazi na awunalo ngabe ngizihambi uqobo kuwe na angikwazi asazani mem wangizwe nje ngishumayela kodwa uyazi angazi lutho ngawe ngabe lezo zinto ziyiqiniso na uma lokho kuyilo phakamisa isandla sakho uNkulunkulu akubusise kulungile mnumzane yiba nokukholwa awuze kudingeka ukuba uhambe inkathazo yakho isiphelile lithinteni inenekazi na kunendoda ehlezi emva kwalo ngo awukuboni lokho kukhanya na buka lokho ukukhanya okumbala uphuzi kuhamba indoda ehlezi emva kwalo ngo ikhuleka mayelana nento ethize ngumfo wabo osesibhedlela uyakhola ukuthi uNkulunkulu uzomphilisa umfo wenu ambuyisele ingqondo yakhe esile nayo yonke into amenze abe kahle na uyakukhola lokho na Ngizihambi kuwe kunjalo na leyo yikholwa kulungile ungaba ne ithinteni na nathi nenekazi emumva ngqo emva kwalokho lihlezi emumva lapha li uyakubona lokho kukhanya ungakubona na buka lapha buka wonke umuntu akabuke niyabona khona lapha ukuthi akube indingilizi ebukeka iphuzi ngezansi ngokwakho inenekazi lilapha ukhona elimkhulekelayo ngabantwana ababili indodana engumzukulu nendodana engumzukulwana inenekazi alisile elalapha lingelase California futhi lize lapha licela umkhuleko futhi ukhona onalo ngudadewabo uhlezi emumva ngqo lapha ufake ingubo ebomvu unesithuthwane lelo iqiniso ungase California futhi uze naye igama lakho ungumeri kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho ngabe lezo zinto ziqinisile na vayizelisa isandla sakho uma kuyiqiniso uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho nakhona ke ungaba nakho ocelile manje noma ubani ufuna ukubuza abantu ukuthi bengibazini unalo ikadi lomkhuleko nenikazi na awunalo awulidingi lapha nathi indoda ihlezi ngo emumva lapha ingibuka ekupheleni komugqa inenkathazo ngamadolo ayo uma izokholwa ukuthi uNkulunkulu uzowaphilisa lawo madolo ingahle ibe nakho lokho ekhuleka mayelana nakho uyakukholwa na kulungile inkathazo yedolo lakho isiphelile mnumzane Unalikadi lomkhuleko na awunalikadi lomkhuleko na awulidingi manje uJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade
A lady sitting here has got female trouble
Inenekazi lihlezi lapha inenkathazo besifazane uyakholwa na ya Inenekazi oh lizophunyuka kuyo linebhanti elibomvu igama lalo inkosazana daily kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho inkosi uJesu Kristu iyakusindisa inkosazana daily
Buzani kuthi ngabe ngiyalazi yini ninikazi angazi ngilibone empilweni yami baba wasezulwini uyakwazi lokho wena uthi libizelani igama lalo na awu uJesu wathi igama lakho unguSimoni uyindodana kaJonasi kunjalo na manje lowo akusuye yini onguyena izolo namuhla naphakade na uyakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso na manje wathini uJesu na lokhu kuyokwenzeka futhi khumbulani leso kwakuyisibonakaliso sokugcina esanikwa ibandla elikhethiwe uAbrahama nesigejane sakhe ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ibonakale kunjalo na uNkulunkulu wayenikeze uAbrahama izibonakaliso njalo ohambweni kulenze kanjalo ibandla kodwa ngenkathi ingelosi yenkosi yehla futhi yenze lokho yabhubhisa abezizwe abangakholwayo nendodana ebhekiwe eyayikade ilindelwe yabonakala uIsaka lenkonzo izophela masinya nendodana ebhekiwe izobonakala qobolwayo ibandla lize lisuka ekulungisisweni ngeluthela ungceliswa ngamaweseli langena embabhathisweni kamongcwele ngamapentecostal futhi manje liphethela enkonzweni yetshe liyinhloko lifanekisa sonke isikhathi kuze kuyongena kuleso esiphelele isithunzi sesithombe sangempela siba isithombe sangempela khona-ke uJesu ufika ukuba ahlwithe ibandla lakhe ngolunye usuku labo abakholwayo zahlukanise nokungakholwa futhi ukholwe kulobu suku uzokwenza na akuthi labo abanamakadi omkhuleko manje kuqala ngikholwa ukuthi ngikhulekele kwaze kwayofika emashumini amabili nanhlanu izolo ebusuku kunjalo na ngicabanga ukuthi yilokho okubekwe phansi inombolo yokuqala amashumi amabili nanhlanu manje amashumi amabili nesithupha amashumi amabili nesikhombisa amashumi amabili nesishiyagalombili amashumi amathathu shayani umugqa phezulu langapha namakadi omkhuleko inombolo yokuqala shayani umugqa ngakulolu hlangothi ngothi ngapha nizokwenza manje na manje sinomugqa wokubona ukufihlakele ngaphandle kwamakhadi omkhuleko ngakho abantu bathi bengifunda lokho okwakusemakhadini abo omkhuleko kwakukhona lawo bantu babengenakhadi lomkhuleko bangabantu nje behlezi lapho futhi manje kuyaqhubeka bangaki okubonile lokho kuhamba uhafu wehora ngesikhathi esisodwa noma ngaphezulu kanjalo niyabo nezinto zenzeka kodwa niyabo sifana lesibambe amandla amancane ngine mihlangano ethize eyeve emashumini amane ngaphambi kwami ukujikeleza ezansi kudabule eningizimu futhi manje wozani ngapha nina namakadi enu omkhuleko wozani ngakulolu hlangothi nonke eni namakadi omkhuleko eyi wozani nganeno ngakulolu hlangothi ngapha amakadi omkhuleko eyi manje sonke thina abanye asiculele uNkulunkulu kholwa kuphela nizokwenza lokho na sonke kanye kanye yilokho kuphela kholwani ini nje kholwa izwi lakhe mhlawumbe uma bengingehlela lapho ngqo mhlawumbe bekungangcono na singakwenza ukuba sehlele lapho sikhulekele abagulayo na sehlele lapha sikhulekele abagulayo na kubuka sengathi singakwenza bangalo khathalele laba bantu kuba baphiliswe na manje niyabo ukuphilisa kungokaNkulunkulu kunjalo na manje kuba uJesu ubeme lapha kulobusuku egqoke lesudu yezingubo angipha yona futhi egqoke lesudu yezingubo qobo lwakhe ukuba beningathi Nkosi uzongiphilisa ubezothi sengivele ngikwenzile yalinyazwa ngeziphambeko zethu ngamivimbo yayo siphilisiwe thina kunjalo na niyabo usevele ukwenzile kuko sekwedlule wena uthi Nkosi ngisindise isivele ikwenzile akunandaba ukuthi ukhala kakhulu kangakanani noma ukhuleka futhi ushaya ebhentshini ngeke kukusindise uze ukhole futhi wemukele lokho ekwenzele khona kunjalo na kuyinto efanayo ngibasindisi abantu ngeke ngabasindisa abantu kodwa lokho yona ezokwenza uma inguye izolo namuhle ngaphakathi na izokwenza nje lokho eyakwenza manje ngokuba yilokho ekwethembisela usu bangaki owaziyo ukuthi yilokho ekwethembisile na ikwethembisile yebo mnumzane yakwethembisa kuyo yonke emibhalo yonke thathani amatheyiphi iminyaka ibandla esikhombisa nezinto nibone lezo zinto zifakazelwe ngumbhalo ukuthi kuqinisile manje kinina enimi kulomugqa umkhuleko ukuba nehlele kulomugqa wokubona okufihlakeleyo uJesu wabona umbono owodwa wayesethi ngiyabona ukuthi kuphumile amandla kimi lokho unguqina kunjalo na emibono welinye izwe manje lapha lowo nguye omthintile nyabo manje kukhomba nje kuphela ukuthi ulapha nathi manje bangaka bazokholwa uma nje sizovele sihambe sidlule kulomugqa futhi ngikhuleke bese ngibeka izandla phezulu kwakho bese ubuyela esihlalweni sakho na uyakholwa uma ngikukhulekela lapha bese ke ngibeka izandla phezulu kwakho ngamunye wenu nisindiswe na niyakholwa ukuthi lowo bekungumoya ongcwele lapha na bekungaqhubeka nje nokukwenza uma nifuna ukulahlekelwa amalungelo alowo muqa futhi nilokhu niqhubekela abanye futhi ngani sizokwenza lokho niyabo ilokho ke umoya ongcwele ulapha niyabo akusiko nje kucabangeni kwakho uma bengingakwenza ukholwe kakhulu kodwa abantu abaningi ufundiswe ukuthi beke izandla phezulu kwabo iBhayibheli lathi wathumela izwi lakhe futhi labaphilisa awu yilokho akwenzile manje nje uqinise izwi lakhe walithumela kini waliqinisa futhi labaphilisa abezizwe bathi umJuda wathi woza ubeke izandla phezulu kwendodakazi yami izophila umRoma wathi angifanele ukuba uze phansi kuphahla lwami ukukhuluma izwi nje ehe yilokho engizama ukunitholela kuba nikukholwe niyabo kodwa uma nifuna ukukhulekelwa nezandla zibekwe phezulu kwenu manje ngifuna nonke nijoyine kanye nami emkhulekweni njengoba sikhulekela abantu asikhothamise amakhanda ethu Nkosi Jesu ngikhulekela abantu manje bayazi ukuthi wena umi lapha bayazi ukuthi uphakathi kwabantu futhi uma laba bantu bedlula phezulu kwalomsamo kulobusuku kwangathi bangeze nje beza ngami inceke yakho noma lezi ezinye izinceku zakho zihlezi lapha kwangathi bangaqonda ukuthi beze tepeni kaNkuluNkulu ophilayo beza phansi kwesithembiso ukuthi uNkuluNkulu wathi lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo mabebeka izandla zabo phezulu kwabagulayo bayakusinda wakwethembisa lokho wethembisa ukuthi wonke umuntu oyokholwa uyosindiswa na wonke umuntu okholwayo uyasindiswa wonke umuntu okholelwa ekuphilisweni uyaphiliswa baba siza kungakholwa kwethu manje uzikhombe wena uqobo lapha kulobusuku ngombhalo ukusikhombisa ukuthi wena ulapha manje makufezeke ukuthi wonke umuntu odlula kulomsamo noma kulezithameli kwangathi kungabe bikho umuntu obuthakathaka phakathi kwethu uma inkonzo isiphelile kwangathi umoya ongcwele omkhulu ungeza phakathi abantu bakhe futhi usigcobe sonke Nkosi bonke laba befundisi zonke lezinceku zakho zihlezi lapha ngamakhulu baba ngikhulekela ukuthi ngamunye wemikhuleko yethu uzoya kuwe sisebukhoneni bobuNkulunkulu bobukhona bakho futhi kwangathi laba bantu bangaqonda njengoba bedlula lomsamo ukuthi kulobusuku ngobusuku bokuphiliswa kwabo uma bengakukholwa manje ngifuna wonke umuntu aqhubeke emkhulekweni njengoba abantu bedlula futhi ngizobe ngibeka izandla phezulu kwalowo ngamunye ngokuphiliswa kwabo woza mnumzane ngikhuleka lo umfo wethu egameni lika Jesu Christu philiswa ngikhulekela lo umfo wethu egameni lika Jesu Christu philiswa ngikhulekela udadewethu egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe amen ngikhulekela udadewethu egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe ngikhulekela udadewethu egameni lika Jesu ngokuphiliswa kwakhe ngikhulekela udadewethu egameni lika Jesu ngokuphiliswa kwakhe ngikhulekela umfo wethu egameni lika Jesu Christu ngokuphiliswa kwakhe ngikhulekela udadewethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela umfowethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe. Ngikhulekela umfowethu egameni likaJesu ukuthi uzomphilisa. Ngibeka izandla phezu komfowethu egameni likaJesu Kristu ngokuphiliswa kwakhe. Ngibeka izandla zami phezu kwalomfowethu egameni likaJesu ngokuphiliswa kwakhe. Nezandla zami zibekwe phezu kwalomfowethu, ngicelela ukuphiliswa kwakhe egameni likaJesu esesebukhoneni bobuNkulunkulu lapha manje bogcobo lwakho.
Father, as a great host of people are praying, we recognize your presence. Heal the sister I'm praying in Jesus' name. Heal my sister in Jesus' name. I lay hands upon my brother, commemoration of your word, praise you in Jesus' name. Let it be so, Father, these signs follow in the believe. When you lay your hands on the sick, they shall recover. Grant the healing of my brother, Father, as I lay hands upon him in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon sister for the healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my sister for the healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon my brother for his healing. I bless this, my brother, in the name of Jesus Christ, for faith for healing. Lord Jesus, I lay my hands upon the child that you heal its body and make it well. You do it, Father, you know. In the name of Jesus Christ and our sister, we heal. Lay that on my hand. You'll be all right. You believe that? You believe that? In Jesus' name, let our sister be healed. Lord, in the name of Jesus Christ, let the child be healed. Father, heal this little sister, I pray in Jesus' name. You believe that? That's how it's done. Just voice the healing. Father God, I lay hands upon my brother. In the name of Jesus Christ, let me heal. Father, I lay hands upon my brother. In the name of Jesus Christ, let me heal. Father God, with hands lay upon my brother. I ask in Jesus' name for his healing. Likewise, upon my brother here, Father, with my hands I place commemoration of your word, and that's for his healing. In the name of Jesus Christ, I ask for his healing, my brother. Amen. In the name of the Lord Jesus Christ, I ask for the healing of my sister. May it be so. Lord, I pray that you heal my sisters. In the name of Jesus Christ. God bless you. Heavenly Father, I pray for my sister Shay that you will heal her in Jesus' name. Heavenly Father, I lay hands upon this sister in the name of Jesus Christ for her healing. In the name of Jesus Christ, I lay hands upon her sister for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this sister. You said, do it. And I do it because I believe you. I connect myself, my faith, my soul with her, and ask her with me in Jesus' name. For this little boy, I lay hands in Jesus' name and ask for his healing. I lay my hands upon this sister. In Jesus' name, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this sister. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Father, I lay hands upon this little girl. In the name of Jesus Christ, I ask for her healing. Heavenly Father, I lay hands upon this little boy and ask for his healing in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, I lay hands upon this little girl in Jesus' name and ask for her healing. Sister, God bless you. Here's a lady who certainly knows what healing was. She was brought back to life 15 years ago in the prayer room. 17 years ago, died with cancer in her heart. The doctor has a record of it here. Mrs. Waldrop. How many know that to be so and being treated? Heavenly Father, your healings are lasting as long as we believe. I pray for Sister Waldrop. Make her well. In Jesus' name. Amen.
Bless you, sister. Heavenly Father, I ask for the healing of my brother in the name of Jesus Christ. Amen. Father, our hands are almost full. In the name of Jesus Christ, I ask for his name. Father, I lay hands upon my sister in Jesus Christ's name for you. Heavenly Father, I ask mercy and healing for my sister. Grant it to her tonight. I lay my hands upon her to connect myself with my prayer. In Jesus' name, amen. Heavenly Father, I lay hands upon my sister. Believing my prayer. She's believing to you. Better be healed, in Jesus' name. Heavenly Father, lay hands upon my brother here. Also, believing our prayer. All of us praying together, Father. We believe that this is going to happen. I ask in Jesus' name. Amen. Heavenly Father, with hands upon this sister, I ask for her healing in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, again, upon the body of this little brother standing here, I lay my hands, believing that you hear. In my prayer with his, with all this church, we believe that you will hear. In Jesus' name, bless you, brother. Heavenly Father, I pray for the healing of my sister. With hands upon her, my heart goes out, Father, and all. Have mercy on me, in Jesus' name. Heavenly Father, this sweet little girl passes through the line. I lay hands upon her in the name of Jesus Christ, who laid his hands upon her children. May she be blessed in the name. In Jesus' name. Heavenly Father, laying hands upon our sister as she passes by her. In the name of Jesus Christ, let her be healed. Likewise, upon this sister, Father, I lay hands in the name of Jesus Christ. Father, I lay hands upon my brother in the name of Jesus Christ. Let him be.
Philisa lo utate wethu baba ngiyakhuleka egameni lika Jesu. Kameni lika Jesu Kristu makaphiliswe kanjalo phezu kumfowethu lapha baba ngibeka izandla zami egameni lika Jesu makaphile baba uNkulunkulu egameni lika Jesu Kristu ngibeka izandla phezu kukadadewethu makaphiliswe egameni leNkosi uJesu baba wethu ngibeka izandla phezu kwalomfowethu futhi ngicelela ukuphiliswa kwakhe egameni lika Jesu amen Egameni lika Jesu Kristu ngibeka izandla phezu kumfowethu futhi ngicelela ukuphiliswa kwakhe ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Baba wethu wasezulwini ngibeka izandla phezu kumfowethu futhi ngicelela ukuphiliswa kwakhe ngihlanganisa ukukhuleka kwami Nkosi nomkhuleko wakhe nomkhuleko webandla ukuthi buthene kulobusuku izandla zami phezu kwakhe ngibandakanya ukukholwa kwami endodaneni kaNkulunkulu ngicela ukuphiliswa kwakhe. Amen. Manje sinezinye iziguli ezizihlalo ezinamasondo lapha ukuba zikhulekelwe. Jesu wathi ngesinye isikhathi niyakwazi engikwenzile kini na ngenze khona nje uNkulunkulu akuyala ukuba kwenziwe manje asikhuleke kanye kanye ngamunye njengoba nibeka umqondo wenu phezu kukaNkulunkulu bambana umkhuleko wenu khumbulani kholwani manje kholwani nathi
ngamunye wenu lapha ogulayo futhi mhlawumbe ubungenalo ikhadi lomkhuleko manje sizobe sikhipha amakhadi omkhuleko futhi kusasa ebusuku ligamenxe lesithupha noma elesikhombisa into efana naleyo ligamenxe lesithupha noma elesikhombisa ngakho sizoba nomugqa omkhuleko futhi kusasa ebusuku ngiyaxolisa ukuthi nginihlalise sedlula kancane isikhathi kulo busuku ngenxa yomugqa omkhuleko kwangathi uNkulunkulu anganibusisa manje asikhothamise amakhanda ethu futhi
As we pray, Father.
Njengoba sikhuleka baba sithethelela wonke umuntu isono sakhe ngathi uma kutholakala noma yini kithi okungafani nawe sithethelele Nkosi. Ngokuba siyatshelwa ukuthi sifanele ukuba izincwadi ezilotshiwe zikaNkuluNkulu ezifundwa ngumuntu wonke. Futhi njengoba sithobele imiyalo yakho sabubona ubukhona bakho bukhomba. Wanuqobo unathi abantu uhambe wenyukela kulomsamo befakaza ngokukholwa kwabo sibeke izandla phezukwabo baba hayi nje njengomunye wethu kodwa sonke kanye kanye emkhulekweni sibeke izandla phezukwabo sikholwa ukuthi uzophilisa imizimba yabo
You said when you were here on earth
Wena wathi inkathi ulapha emhlabeni uma nicela ubaba noma yini egameni lami ngiyakukwenza uJesu wasendodana kaNkuluNkulu leso kwakuyisithembiso sakho Nkosi
And the one that made the promise has identified
Nalo owenza isithembiso uzibandakanye lapha kulo busuku ukugcwalisa isithembiso sakhe ngakho kuqutshiwe imiyalo yakho sibeka izandla phezu kwabagulayo manje makwenziwe kade kulotshiwe makwenziwe amandla kaJesu Kristu mawabhidlize kulo busuku futhi ehlukanise wonke umuntu ophakathi lapha kunoma ikuphi ukungakholwa futhi makuthi ubukhona bukaJesu Kristu izwi owazi micabango yenhliziyo yethu malibuse ezintweni zonke kulo busuku kuyo yonke inhliziyo Futhi sikhuza uSathana onke amandla akhe obumnyama onke amandla akhe okungakholwa umoya kaNkuluNkulu uphakamise ibhanela ngokumelana nawe Sathane wisidalo sehluliwe uJesu Kristu wawehlule eCalvary wavuka ngosuku lwesithathu wanqoba phezulu kokufa isihogo nethuna wenyukela phezulu wayesepha umuntu izipho lapho emtwini kulobusuku Wathi kusesikeshana izwe lingabe lisangibona nokho ngiyakubona nina ngokuba ngiyakuba nani ngibe kini kuze kube sekupheni kwezwe sibona ubukhona bakhe lapho kulobusuku ugcwalisa izwi lakhe ngokukholwa siyakholwa ukuthi wonke umuntu ogulayo phakathi lapha uzophiliswa ngenxa yenkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu Kristu
Amen
Nabantu bathi Amen uNkulunkulu anibusise ngibuyisela kumfowethu